The message, "Who is this?" was delivered on Mother's Day, Sunday evening, May 10, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga uwa, kodi uyu ndi ndani, unalalikidwa muchingelezi pa tsiku la anakubala, la Mulungu usiku, May 10, 1959, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem, that the disciples lifted up their eyes and they saw the holy city in the distance. And they began to rejoice and to say that now will the kingdom be restored.
Akudalitseni numbale. Ndi chabwino kwambiri kubwera ku nyumba ya Ambuye. Ine ndikuganiza kuti ine ndimawerenga lemba lina nthawi ina yapitayo. Ndipo ilo linanena kuti pamene Yesu anayandikira ku Yerusalemu, kuti ophunzira anakweza maso awo ndipo anauona mzinda woyera patali. Ndipo iwo anayamba kusangalala ndi kumanena kuti tsopano ufumu ubwezeletsedwa.
And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and he said that people now in the last year has been coming to a place that when they come up from the valley and look around the bend, the same road that Jesus and the disciples were on at that time, that when they see the city, they start to weep.
Ndipo munthu wina uyu yemwe amanena kapena amayankhula zakudzacheza kwaposachedwa pa ku Palestina. Ndipo iya manena kuti anthu tsopano muchaka cha thachi akhala akufika pamalo akuti pamene iwo akubwera chokwera kuchokera kuchigwa ndikumayang'ana mozungulirapo khotapo msewu omwewo umene Yesu ndi ophunzira analiko pa nthawi imeneyo, kuti pamene iwo auona mzindawo iwo amayamba kulira.
You know, I believe there was something those disciples in those days felt, that the kingdom would be restored again, and now it's almost time.
Amen.
I believe that's the feeling it's on the people, that the kingdom is almost ready to be restored again.
Inu mukudziwa, ine ndikukhulupirira panali china chake chimene ophunzira amenewo mumasiku amenewo ankamverera, kuti ufumu ubwezeletsedwanso. Ndipo tsopano ndi pafupifupi nthawiyo. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndiko kumverera kumene kuli pa anthu kuti ufumu wayandikira kuti ubwezeletsedwenso.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, just spoke to me about an oncoming revival effort here at the tabernacle in a few nights to be praying about it. And I told him I thought it would be a blessed thing.
Mbale Nevo, mbusa watu wachisomo ndiwodala. Amayankula nane kumene zachi konzekero chimene chikubwera chachitsitsimutso kuno kukachisi. Mausiku pangono, kuti tizizi pemperera izo. Ndipo ine ndinamuza iye, ine ndikuganiza kuti chikhala chinthu chodala.
You just can't have too many revivals. And many times we get the wrong opinion of a revival. A revival isn't so much as to bring in new members, but it's to revive that which we already have.
Inu simungakhale basi ndi zitsitsimutso zambiri. ndipo nthawi zambiri timakhala ndi kumvetsetsa kolakwika kwa chitsitsimutso. Chitsitsimutso si kwambiri kuti mukubweretsa mamembala atsopano, koma ndikutsitsimutsa zimene ife tili nazo kale.
And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time.
Amen.
A feeling of a deep spiritual sense.
Amen.
Like that it used to be long time ago. That something that settles and it's got a real foundation, and I trust that God will bless this little church.
Amen.
And again in its power.
Ndipo ndine, ine ndimakonda kunena izi. Chifukwa ine ndimanena izo kuchokera pansi pa mtima wanga. Kuti ine ndayamba kupeza kumvelera kwa chilendo pakachisi kuposa kumene kwa khalapo kwa nthawi ya itali. Kumvelera kwa kuya kwa uzimu, monga izo zinkakhalira kale kale. China chake chimene chimakhazikika, ndipo icho chimakhala ndi maziko enieni. Ndipo ine ndikudalira kuti Mulungu adalitsa mpingo wa ung'ono uwu, ndipo kenanso mumphamvu yake.
And I see the building program going on, and I think that's a great thing. For sooner or later, we older people are going to take off the armor and hand it back into the hands of our children and walk up that golden stairway.
Ndipo ine ndikuona dongosolo lomanga likupitilira. Ndipo ine ndikuganiza kuti chimenecho ndi chinthu chachikulu. Pakuti posachedwa apa kapena mtsogolo, ife anthu achikulirefe tidzavula zida ndi kudzazipereka izo mmanja ana athu. Ndikumadzayenda tikukwera masitepe a golide awo.
The other day I passed that halfway mark now of 50 years old. I just can't realize that. Don't seem like it's been no time since I was hauling groceries for Chris Meissner, about 16, 18 years old. But just went somewhere.
Tsiku lina ine ndinadutsa mzere wa theka la njira wotsopano wa usinkhu wa zaka 50 zakubadwa. Ine basi sindikukhoza kuzindikira zimenezo. Sizikuoneka ngati yakhala nthawi chiyambireni pamene ine ndinkawanyamulira zogula zapakhomo a Chris Meissner, pafupifupi zaka 18 zakubadwa. Koma basi zangopita kwina kwake.
It just goes to show that here we have no continuing city.
Amen.
But we're seeking one to come.
Amen.
And that's the city where God has built her, and there will never be no end there.
Izo zikungonetsera kuti kuno ife tilibe mzinda wokhalitsa, koma ife tikufunafuna umene uli mkudza. Ndipo ndiwo mzinda umene Mulungu ndiye woumanga wake. Ndipo kumeneko sikudzakhala nkomwe mathero.
This morning as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother not as she really is in the old age with the wrinkles and on her crutches are an old wheelchair, armchair, and a little pot of flowers sitting by her, but Mother in the resurrection. Restored back to her youth and standing shining as a queen.
Mawa uno, pamene ine ndimayankhula pa phunziro la tsiku la anakubala, ndipo kuyesetsa kuti ndiwayika amayi osati monga momwe iwo alili mu usinkhu wa ukalamba, okhala ndi makwinya ndi zonse izi ndodo zake, kapena chikuku chakale, kapena mpando wa ndalema, ndika mphika kakang'ono kamaluwa katakhala pambali pake, koma amayi muchiukitsiro atabwelera kutsikana wawo, ndipo atayima akuwala ngati mfumukazi.
That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as she is today, old. I like to think of what's coming. And I know you feel that way about your mothers. Think of her as she really is in her heart.
Umo ndimomwe ine ndimakonda kuganizira za amai anga. Ine sindimakonda kuganizira za iwo monga momwe alili lero okalamba. Ine ndimakonda kuganizira za chimene chikubwera. Ndipo ine ndikudziwa kuti inu mumaganiza chomwecho za anakubala anu. Muziganizira za iwo momwe iwo alili kweni kweni mumtima mwawo.
Though many, as this poet says, life has not been easy for her, but she'd live it all over again just to do something for you.
Amen.
So God's going to make it a way so she can live forever with you. So I'm glad of that.
Ngakhale ambiri monga wandakatulama nenera moyo suna kale opweka kwa iye koma iye akanaukhalanso iwo mobwereza kuti adzango kuchitirani inu china chake. Chotelo Mulungu akonza njira yoti iye adzakhoze kukhala moyo nthawi zonse ndi inu. Chotelo ndine wokondwa chifukwa cha zimenezo.
I don't know why I made this announcement this morning that I would speak tonight, if the Lord willing, on who is this. Certainly don't know how I'm going to do it, but I've been busy up to about an hour and 10 minutes ago on interviews all afternoon and had specials and emergency calls and couldn't make them. And I want you to continue to pray for Dr. Sam. He's coming along fine and we're thankful. And Dr. Baldwin and Miss Baldwin are both recovering. They're getting along fine.
Ine sindi kudziwa chifukwa chake, ine ndinapangira cholengeza ichi mmawa uja, kuti ine ndiyankhula usiku uno ngati Ambuye alola pa, kodi uyu ndindani. Ndithudi ine sindi kudziwa momwe ine nditi ndichitire izo. Koma ine ndakhala wotanganidwa mpaka kufikira ola ndi maminiti 10 apitawo pa zokambirana zapadera masana onse, ndipo ndinali ndi zapadera ndi kuitana kwa dzidzidzi. Ine ndinalephera kuti ndikwanitse izo. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mupitirize kumupempherera Dokotala Samu, iye akuchita bwino ndithu. Ndipo ndife othokoza. Ndipo Dokotala Baldwin ndi akazi a Baldwin onsewo akuchira. Iwo akuchita bwino.
I want you to put a new one on your prayer list this afternoon. That's Harry Lease down here, the druggist. Harry's a personal friend of mine.
Ine ndikufuna kuti inu mumuike watsopano pa mndandanda wanu wa pemphero masanano, ameneyo ndi Harry Lees kumusi kuno wa zamankhwala. Harry ndi mzanga wangawanga.
And as long as I've known him, I thought he was a Christian until this afternoon when his brother made requests for the salvation of his soul. Brother Mike Egan brought our trustee here brought the news, and Harry is in a serious condition out at the hospital.
Ndipo nthawi yonse imene ine ndamudziwa iye, ine ndimaganiza kuti iye anali mkristu. Kufikira masana ano, pamene mchimwene wake anapanga chopempha cha chipulumutso cha moyo wake. Mbale Mike Egan anabweletsa, a trustee athu kuno, anabweletsa nkhaniyo. Ndipo Hare wadwalika kwambiri, ali uko kuchipatala.
I didn't know he thought that much of me, but he turned his own pastor down this afternoon, the pastor of the church where he goes, and wanted me to come see him. And I want to go see him. So pray for Harry.
Ine sindi madziwa kuti iye ama ndiganizira ine mochuluka chomwecho, koma iye anawakana abusa ake omwe masanano. Kapena abusa ampingo mene iye ama pitako. Ndipo wafuna kuti ine ndipite ndikamuone iye. Ndipo ine ndikufuna kuti ndipite ndikamuone iye. Chotero zimupempherera ni Hari.
We're glad here tonight to recognize my friend here from down in Georgia, Brother Welch Evans and his family. I see also other visitors that I didn't know them, probably was here this morning.
Ndife okondwa pano usiku uno, kuwazindikira kodi azinzanga ali pano ochokera kumusi ku Georgia. Mbale Welch Evans ndi banja lawo. Ine ndikuona aponso alendo ena amene ine sindi mawadziwa. mwina mwake iwo anali pano mmawa uja.
If I'm not mistaken, I see Brother Sister Elmer Collins back there from Phoenix, Arizona. Oh, you haven't changed. Look like you ought to have on your railroad clothes and coming in from the track. And welcome back home. And I can't ask you to stay here because you found a place better. See, that's very fine, Phoenix. Like to live there someday myself.
Ngati ine sindi kulakwitsa, ine ndikumuona mbale ndi mlongo Elmer Collins kumbuyo uko, ochokera ku Phoenix, Arizona. Oh, inu simunasinthe. Mukuoneka ngati mwavala zovala zanu zapanjanji, ndi kuti mukuchokera pa msewu. Ndipo takulandiraninso kwanu. Ine sindingakufuseni inu kuti mudzakhale kuno, chifukwa inu mwapeza malo abwinoko, mwaona? Zimenezo ndi zabwino kwambiri, Phoenix. Ndingakonde kudzakhala kumeneko tsiku lina ine mwini.
And then see Brother Smith here at the Church of God out there. Brother Smith, it was giving me your little book the other day, or yesterday afternoon late. I haven't read it yet, but I certainly will endorse it as long as I know you wrote it. It's got to be real, true scripture. God bless you, and I hope it's a success.
Ndiyeno ine ndikumuona Mbale Smith pano wa Church of God kunja uko. Mbale Smith anandipatsa ine buku lanu laling'ono tsiku lina kapena dzulo masana mochedwerapo. Ine sindinaliwerenge beiro koma ndithudi ine ndilivomereza iro bola ngati ine ndikudziwa kuti inu munalemba iro. Iro likuyenera kukhala lenileni malemba oona. Mulungu akudalitseni inu ndipo ine ndikudalira kuti ndizopambana.
And many others, I could say, you're all welcome here at the tabernacle. And I enjoyed that song this morning of Sister Stricker that sang he's looking through the lattice at her.
Ndiyena ambiri amene ine ndikhoza kuwakamba ndinu nonse olandiridwa kuno kukachisi. Ndipo ine ndinasangalala ndi nyimbo ija mmawawu ya mlongo Stricker. Amene anaimba, iye akuyangana kudzera pa mngalu pa iye.
My Mennonite brethren here, glad to have them in, and all of you. A friend here, I believe, from over in Illinois, his son's taking recordings in the back. Get to meet them again, and so many, I might, don't think I'm slighting you if I don't call your name, but I just welcome you all.
Abale anga achi Mennonite kuno. Wokondwa kukhala ndiwo muno. Ndipo nonse ainu. Mzanga apa ine ndikukhulupirira akuchokera komwe ku Illinois. Mwana wawo akujambula kumbuyo uko. Ndionana nawonso iwo. Ndipo ambiri mbiri ine ndikhoza musaganize kuti ine ndikukunyozani ngati ine sindikukutchulani dzina lanu. Koma ine ndikungokulandirani nonse ainu.
Now let us read tonight for a scripture lesson out of Matthew, the 21st chapter, beginning at the first verse and reading down in 11th inclusive.
Tsopano tieni fetiwerenge usiku uno, lemba la punziro, kuchokera mu Mateyu mutu wa 21, kuyambira pandime ya 1, ndipo tiwerenge chotsika, ndia 11, kupatikizirapo.
And when they drew nigh unto Jerusalem, there came and came to Beth, unto the Mount of Olive, then sent Jesus two disciples, saying unto them, go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them to me.
Ndipo pamene iwo anayandikira ku Yerusalemu, pamenepo panabwera ndipo anabwera ku Betefage. Kufika kuphirira zitona, ndiye anatumiza Yesu ophunzira awiri. Akunena kwa iwo, pitani mudzi woyang'anizana ndi inu, ndipo molunjika inu mudzapeza bulu atamangidwa ndi mwana wake pamodzi naye. Mukamasule izo ndipo mukazibweretse kwa ine.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them. And straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, tell the daughters of Zion, behold, thy king cometh in meekness, setting upon the ass and a colt the foal of an ass.
Ndipo ngati munthu aliyense angakanene chinthu kwa inu, inu mudzati ambuye akuzifuna izo. Ndipo pomwepo iye akazitumiza izo. Izi zonse zinachitidwa kuti chikakwaniritsidwe chimene chinalankhulidwa ndi mneneri kunena, kauzeni ana akazi a Ziyoni. Taonani mfumu yanu ikubwera mofatsa. Atakala pabulu ndi mwana wanyama yonyamula katundu.
And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
Ndipo ophunzira anapita, ndipo anakachita monga Yesu anawalamulira iwo. Ndipo anabweletsa bulu ndi mwana wa bulu, ndi kuwaveka iwo zovala zawo, ndipo anamukhazika iye pamenepo.
And a very great multitude spread their garments in the way, and cut down branches from the trees, and strode them in the way. And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord! Hosanna in the highest!
Ndipo khamulo chuluka linayala zovala zawo panjira ndi kudula nthambi za mitengo ndi kumazika izo panjira. Ndipo khamu limene linapita patsogolo ndi limene limatsatira limavula ndi kuti, Hosanna kwa mwana wa Davide! Wodala ndi iye amene adza mu dzina la Ambuye! Hosanna mwamba mwamba!
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth. Let's bow our heads for prayer.
Ndipo pamene iye anabwera ku Yerusalemu, mzinda wonse unasuntika, akuti, kodi uyu ndi ndani? Ndipo khamu linati, uyu ndi Yesu, mneneri wa ku Nazareti. Tieni ife tiweramitse mitu yathu kupemphero.
O Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days. But we are living in a greater day when we are looking for him to come.
O Ambuye, ife tikudabwa chimene ife tikanayankhula ngati ife tikanakhala mu masiku amenewo. Koma ife tikukhala mu tsiku lopambana, pamene ife tikumuyembekezera kuti iye akubwera.
And as we are making preparation, Lord, getting our hearts prepared and bringing in all the sheaves that we can gather from the harvest fields, both at home and abroad.
Ndipo pamene ife tikukonzekera Ambuye, kukonzekeretsa mitima yathu ndi kubweretsamo mitolo yonse imene ife tingathe kuituta kuzokolola za mmunda, kuwiri konse pakhomo ndi kutali.
We are thinking and anticipating on the time that we shall see him coming, riding on a white horse, coming down from the portals of glory.
Ife tikuganizira ndi kuyembekezera nthawi imene ife tidzamuone iye akubwera, atakwera kavalo oyera akutsika kuchokera mmakonde aulemerero.
To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own, where there can be no sin or no sign of death ever enter. And we shall see him as he is and live and love him throughout all ages that is to come.
kuti adzasinthe ndi kudzakonzanso matupi athu achivundi awa kukakhala mthupi la ulemerero longa lake lomwe kumene sikungakhale tchimo kapena kopanda chizindikiro cha imfa chiti chidzalowe konse. Ndipo ife tidzamuona iye monga mmene iye alili ndi kukhala moyo ndi kumukonda iye kudutsa mibado yonse imene ili mkudza.
We thank thee for this church and for its pastor and for the trustees and the deacons and for every person that comes here and for the visitors that's in our gates. That's sheep of the same fold but from another corral. We would ask that you would bless them tonight with your presence.
Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mpingo uno ndi chifukwa cha mbusa wake ndi chifukwa cha matrustee ndi madikoni ndi chifukwa cha munthu aliyense amene amabwera kuno ndi chifukwa cha alendo amene ali mu zipata zathu amene ali nkhosa za khola lomweli koma ochokera ku khola lina. Ife tikupempha kuti inu muadalitse iwo usiku uno ndi kukhalapo kwanu.
And feed us on thy word. That we might go from here tonight with the determination to be better Christians than we have ever been. May we go with the new hope in our heart and with joy waiting for His coming.
Ndipo tidyetseni ife mawu anu kuti ife tikhoze kuchoka pano usiku uno ndi cholinga chokafuna kukhala Khristu abwinoko kuposa mmene ife takhala tikukhalira. Mulole ife tikapite ndi chiyembekezo chatsopano mmitima mwathu ndi chimwemwe tikadikirire kudza kwake.
If by chance there would be some among us who are sick and afflicted, we would not forget to pray for them. That they coming into the building tonight where we have gathered for the worship, coming in sick, may they go out well.
Ngati mwamwayi pangakhale ena pakati pathu amene akudwala ndi osautsika, ife sitingayiwale kuwapempherera iwo kuti iwo abwera mchipinda usiku uno mmene ife tasonkhana kuti tidzakupembedzeni abwera akudwala mulole iwo atuluke atachiritsidwa.
And we would ask for those that are convalescents in the homes and the hospitals and are on the beds of affliction, we pray, O God, that your mercy will reach down to them.
Ndipo ife tikwapempherera iwo amene akuchira pang'ono-pang'ono mmakwawo ndi mzipatala, ndipo ali pa makama akusautsika. Ife tikupemphera, O Mulungu, kuti chifundo chanu chikatsikire kwa iwo.
We would pray for those that are indifferent tonight. That has not yet tasted and seen the Lord is good. That doesn't know what it means to be loved by God.
Oh, amen.
They just don't understand what they are missing.
Ife tikupempherera iwo amene ali osayanjanitsika usiku uno, amene sanalawepo ndi kuona kuti Ambuye ndi wabwino chotani, amene sakudziwa chimene chimatanthauza kukondedwa ndi Mulungu. Iwo sakumvetsa basi chimene iwo akuchisowa.
Oh God, may some radio broadcaster some way touch their hearts.
Amen.
And their emotions may be turned to thee.
Oh, gratitude.
Before the door of mercy be closed and they be shut out to stand the judgments without mercy.
O Mulungu, mulole zolutsa zina za pawairesi kapena njira ina zikakhudze mitima yawo ndipo zotengeka zawo zikatembenuzidwire kwa inu chitseko cha chisomo chisanatsekedwe ndipo iwo nkutsekeledwera kunja nkudzaima pa chiweruzo opanda chifundo.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for His glory. We ask it. Amen.
Amen.
Tithandizeni ife Ambuye, zinthu izi ife tikupemphera mu dzina la Ambuye Yesu ndi kwa ulemerero wake ife tikupempha izi. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep. They were laying outside the wall, all over the grounds, because this was the Passover.
Anthu anali ataunjikana kwambiri pa zipata, ndipo misewu inali itadzadza, ndipo kunalibe ngakhale malo oti anthu agone. Iwo anali atagona kunja kwa khoma paliponse pa bwalopo, chifukwa iyi inali Paska.
And people come from all over the known world to worship at this time. It was a time when the Paschal Lamb was slain, and it represented their deliverance out of Egypt, the bondage.
Ndipo anthu amabwera kuchokera konse konse ku dziko lodziwika kuti adzapembedze pa nthawi iyi. Iyo inali nthawi imene mwana wankhosa wa Paska amaphedwa. Ndipo izo zinkayimirira kuomboledwa kwawo kutuluka mu Igupto msinga.
And they kept this annually. Every year this great Passover took place. And it was one of the most outstanding times of the or events of the Jewish religion because it meant the time they were delivered.
Ndipo iwo amachita izi chaka ndi chaka. Chaka chilichonse Paska ya ikulu iyi inali kuchitika. Ndipo iyo imakhala imodzi ya nthawi zopambana kwambiri ya kapena zochitika za chipembedzo cha Chiyuda chifukwa izo zimatanthauza nthawi imene iwo anaomboledwa.
All people love to think of that, the time they were delivered. How that each of us tonight can go back to the time when we were delivered. What it meant to us.
Anthu onse amakonda kuganiza za zimenezo nthawi imene iwo anaomboledwa. Mmene kuti aliyense wa ife usiku uno tikhoza kubwerera mbuyo ku nthawi imene ife tinaomboledwa. Chimene iyo inatanthauza kwa ife.
I can remember in my own experience how my poor boyish heart craved to touch God. I thought, oh, if I could only go up and knock on his door and talk to him a little while.
Ine ndikukhoza kukumbukira muchondi chitikira changa chomwe. Zamomwe mtima wanga wachinyamata wosauka unkakhumbira kuti ndimukhudze Mulungu. Ine ndinaganiza, oh, ngati ine ndingakhoze kokha kukwera pamwamba ndikukagogoda pa chitseko chake ndikukayankhula ndiye kanthawi pang'ono.
And of course you know my story. I got me a paper and pencil and was going to write him a letter because I couldn't talk to him. And I know that he lived in the woods because I had heard him. And I'd seen his moving in the woods and I...
Ndipo ndithudi inu mukuidziwa nkhani yanga, ine ndinatenga pepala ndi pensulo. Ndipo ine ndinali woti ndikamulembera iye kalata, chifukwa ine ndimalephera kuyankhula naye iye. Ndipo ine ndinkadziwa kuti iye amakhala munkhalango, chifukwa ine ndinali nditamumva iye. Ndipo ine ndinali nditamuona iye akuyenda munkhalango. Ndipo
a certain old familiar path that I used to go down when it would be hunting or going fishing. I thought I'll just tack it on the tree and address it to Mr. Jesus. Just some way so that that burden could be from my heart.
Sina chake, njira yakale yozoloweleka imene ine ndinkakonda kudutsirako pamene ine ndinali kusaka kapena kupita kowedza. Ine ndinaganiza, ine ndingoikhomera iyo pamtengo. Ndikuilembera iyo kwa bambo Yesu. Mwanjira ina yake kuti kulemedwa kumeneko kundichokele pa mtima wanga.
Oh, that night down yonder, I might forget my age. I might even forget my name sometime. But I can never forget that hour when He delivered me from sin.
Oh, usiku umeneo kumusi uko. Ine ndikoza kuiwala usinku wanga. Nthawi ina ine ndikoza so kuiwala dzina langa. Koma ine sindinga koze kuiwala ola limenelo limene iye anandiombola ine kuchimo.
Something took place down inside me that it's helped me through the great hours and darkness. The hour of my deliverance. The weights of sin left me and I was a new person. I'd been a new creature in Christ Jesus ever since.
China chake, china chitika, pansi mkati mwanga. Chimene chanditandiza ine kudutsa maola akulu amdima. Ola la kuomboledwa kwanga, zolemetsa za chimo zinandichokera ine. Ndipo ine ndinadzakhala munthu watsopano. Ine ndakhala cholengedwa chatsopano mwa Kristu Yesu kuyambira pamenepo.
And these Jews, they come up each year and there was a fountain inside the church. And they've taken the bread and the bitter herbs and the lamb. And they drink from this fountain in the church and they rejoice together because that God had showed them favor.
Ndipo Ayuda awa, iwa nkabwela kumeneko chaka chilichonse. Ndipo munalika kasupe mkati mwachalichi. Ndipo iwa nkatenga mkate ndima sambao awa ndima na wankosa. Ndipo iwo ankamwa kuchokera kuchitsime ichi muchalichi. Ndipo iwo ankasangalala pamodzi chifukwa chakuti Mulungu anali atawaonetsera iwo chifundo.
So this being the Passover time, and not only was it the Passover, but it was a special Passover. You know, there's sometimes that we go to church, and we always love to go, but there's sometimes that something special happens.
Chotelo iipo kala nthawi ya Paska, ndipo iyo sinali Paska yoka, koma iyo inali Paska ya padera. Inu mukudziwa, zima kala po nthawi zina, zimene ife timapita kuchalichi, ndipo ife nthawi zonse timakonda kupitako, koma pama kala nthawi zina, zimene china chake cha padera chimachitikako.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy, just as it is today. All the eyes of those who loved Him was watching for Him to come into the gate. And I believe it's a great deal that way today. For those who love Him are looking for Him. The air is charged with expectancy.
Ndipo iyi inali imodzi ya nthawi zimenezo. Mpweya unali utakhuta ndi chiyembekezo. Chimodzi-modzi monga izo zimakhalira lero. Maso onse aiwo omwe ankamukonda iye anali akupenyetsetsa kuti iye akubwera pa chipata. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndi chinthu chachikulu mwa njira imeneyo lero. Kwa iwa amene ama mukonda iye, ndipo akumufuna-funa iye. Mpweya wawo wakuta chiembekezo.
When we are living in this day, when the earth is actually has become one great powder keg, and science is telling us it's just 3 minutes until midnight.
Pamene ife tikukhala mutsiku ili, pamene dziko kwenikweni ilo la sanduka chifwiri mbwiti chimodzi cha chikulu, ndipo science kutuza ife angotsala maminiti atatu kufika pakati pa usiku.
And I'm sure you was reading as I the other day that story of this general in the army said that if there was another war it would only last just 2 or 3 minutes.
Ndipo ine ndikutsimikiza inu mumawerenga monga ine ndimachitira tsiku lina nkhani ija ya wamkulu wa asilikali uyu ananena kuti ngati pangadzakhale nkhondo ina iyo idzangokhala ya maminita awiri kapena atatu.
The old days of battling and shooting rifles and digging foxholes, that's all over. They claim the next war will be just 2 or 3 minutes.
Masiku akale omenyana ndikuomberana futi ndikumakumba maenje ankhandwe awa anatha. Iwo akumanena kuti nkhondo yotsatira idzangokhala maminiti awiri kapena atatu.
Someday some topsy-turvy person's going to blow his lid off and fire one of those bombs. And when they do, we've got listening posts everywhere to fire it right back again. The world just can't survive that.
Tsikulina muntu wina wazake adzaphulitsa chivinikiro chake ndipo adzaombera imodzi ya mabomba ameneo ndipo iwa adzatero ife tili ndi malo omvetselera konse konse kuti tidzaomberenso izo dziko silidzakhoza basi kuti lipulumuke zimenezo.
Everyone at the Passover knew something was going to happen, but they didn't know just what it was.
Aliense pa Paska anali akudziwa kuti china chake chiyenera kuchitika koma iwo samadziwa basi kuti icho chinali chiyani.
And that's the way it is today. Most everyone knows that something's fixing to happen. Everyone knows that. You can talk to the sinner. You can talk to the merchant. You can talk to anyone and oh, it's such an unresting time for the world.
Ndipo umo ndi mmene zili lero. Pafupifupi aliyense akudziwa kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike. Aliyense akudziwa zimenezo. Inu mukhoza kuyankhula ndi wochimwa. Inu mukhoza kuyankhula ndi wageni. Inu mukhoza kuyankhula ndi aliyense ndipo oh, iyo ndi nthawi yosapuma kwa dziko.
But you can talk to a man or a woman that's looking for him coming and the glory is on their face shining out. They're watching for that great event. So the whole air is charged again, expecting something to happen.
Koma inu mukhoza kuyankhula ndi bambo kapena mayi amene akuyembekezera kuti iye akubwera. Ndipo ulemelero umakhala pa nkhope yawo ukunyezimira. Iwo akupenyerera chochitika chachikulu icho. Chotero mpweya wonse wakhutanso mphamvu. Kuyembekezera kuti china chake chichitika.
The world doesn't know what's fixing to happen. But the church of the living God knows what's going to happen.
Dziko sili kudziwa chimene chikukonzekera kuti chichitike. Koma mpingo wa Mulungu wa moyo ukudziwa chimene chiti chichitike.
They know that soon the trumpet will sound and we'll see him come riding out of glory on a white horse. The armies of heaven following him and those that are dead in Christ will be raptured and tucked up to meet him in the air. That's what we are looking for. We're longing for it.
Iwa akudziwa kuti posachedwa pa lipenga liomba ndipo ife tidzamona iye akubwera atakwera akuchokera mu ulemerero pakavalo oyera ndipo ankhondo akumwamba akumutsatira iye ndipo iwo amene anafa mwa Kristu adzakwatulidwa ndikutengedwera mmwamba kukakumana ndi iye mu mlengalenga. Chimenecho ndi chimene ife tikuyembekezera. Ife tikudikirira chimenecho.
And we're told that the souls of those mothers and so forth we spoke of this morning just under the altar of God are screaming, "How long, Lord? How long?" Mother wants to see you as much as you want to see her. And our loved ones wants to meet us as well as we want to meet them.
Ndipo ife timauzidwa kuti mioyo ya amayi ameneo ndiye naotero, amene ife tinayankhulapo mmawa uno, amene angokhala pansi pa guwa la Mulungu, akufula mpaka liti Ambuye, mpaka liti. Amayi akufuna kuti akakuoneni inu mochuluka, monga inu mukufunira kuti mukawaone iwo. Ndipo okondedwa athu akufuna kuti akakumane nafe, monga momwe ife tikufunira kuti tikakumane nawo iwo.
What a reunion that'll be when he comes. to meet our loved ones and see them in their resurrection body and glorified and walking around with the air of the resurrection.
Ndi chilumikizo bwanji chimene icho chiti chidzakhale pamene iye adzabwera. Kudzakumana ndi okondedwa athu ndi kudzawaona iwo muthupi lawo la chiukitsiro ndi la ulemerero ndipo akuyendayenda ndi olowa a chiukitsiro.
Watching their character, how it's changed, the meekness and quietness, and it won't be a hustle and bustle and jump and jerk. But we'll have all eternity to live together.
Akuyangana khalidwe lawo momwe ilo linasinthira kufatsa ndi kudekha ndipo izo sizidzakhala zaphokoso ndi zotangwanitsa ndi kulumpha ndi kunjenjemera pakuti ife tidzakhala nawo muyaya onse tili ndi moyo limodzi.
All this great neurotic age that we're living, just not no time for nothing. Just climbing and jerking and grabbing. Why, it's a terrible day.
Oh, mbado wa manjenje umene ife tikukhalamo. Basi ulibe nthawi ya chili chonse. Ukumango kwera, ndiku manjenje mera, ndiku malanda. Bwanji, ndi tsikulo opsha.
Then, as they waited for something to happen, it was too bad that many of those at the Passover never got to see him. Yet they knew something was going to happen, but yet they didn't get to see him.
Ndiye pamene iwo amadikirira kuti china chake chichitike, izo zinali zoipa kwambiri kuti ambiri aiwo pa Paska sanathe kumuona iye. Komabe iwo anali akudziwa kuti china chake chichitika, komabe iwo sanakhoze kumuona iye.
So will it be at the coming of the Lord. There's many restless people today that knows that something's fixing to happen, but they'll never see him.
Momwe monso izo zidzakhala pakubwera kwa Ambuye. Pali anthu ambiri osowa mtendelelero amene akudziwa kuti china chake chikuyenera kuchitika. Koma iwo sadzamuona konse iye.
For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church.
Amen.
That's longing and waiting and expecting to see him.
Amen.
That's the ones he'll come and catch away.
Pakuti iye adzabwera mukachete-chete wapakati pa usiku kudzakatenga kampingo kakang'ono ako kamene kakufuna-funa ndi kudikilira ndi kuyembekezera kudzamuona iye. Iwowo ndi amene iye ati adzawadzere ndi kudzawatenga.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know what happened until the church is gone into glory. For he will come as a thief in the night and catch them away. So we can see we're back again to the same place.
Ambiri amdziko amene akukhala moyo onyezimira ndi kumadyetsera miyoyo yawo zinthu za mdziko sadzadziwa konse zimene zachitika kufikira mpingo udzapita mu ulemerero. Pakuti iye adzabwera ngati mbala usiku ndi kudzawatenga iwo. Chotero ife tikhoza kuona kuti tabwereranso ku malo omwewo.
Now, we find out that this expectation that God comes to those who, all through the scriptures, it's been the same thing that they are, he always appears to those who are expecting him.
Amen.
Always to those who are wanting to see him. And I'm sure that that's the hope that's on our hearts tonight.
Tsopano ife tikupeza kuti ziyembekezo izi kuti Mulungu amabwera kwa iwo kudutsa mu malemba monse izo zakhala chinthu chomwecho kuti iwali iye nthawi zonse amaonekera kwa iwo amene akumuyembekezera iye nthawi zonse kwa iwo amene akufuna kumuona iye. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti icho ndi chiyembekezo chimene chili pa mitima yathu siku uno.
It's been about 6 months ago, I suppose. I was testifying to some people and I said, oh, to think of it, Almost any time he'll come.
Yakala pafupifupi miezi sikisi yapitayo ine ndikuganiza ine ndinali kuchitira umboni kwa anthu ena ndipo ine ndinati oh kuganizira za izo kuti basi pafupifupi nthawi iliyonse iya kubwera.
What caused me to say that? I was speaking of Brother Bosworth. When I went to see that old saint, when we heard he was dying 80-something years old, the wife and I going down to there to see him before he died, I just had to say something to him. I like to watch saints when they're entering glory. And I had to see him and we burnt the tires off of the car.
Ndipo ndichiyani china ndipangisa ine kuti ndinene zimenezo, ine ndinali kuyankhula za mbale Bosworth. Pamene ine ndinapita kukamuona woyera wokalamba uyo, pamene ife tinamva kuti iye akufa usinku wa zaka 80 chakuti zakubadwa, mkazi anga ndi ine tikupita kumusi uko, kumeneko kuti tikamuone iye asanamwalire, ine ndimangoyenera basi kuti ndikanene china chake kwa iye. Ine ndimakonda kuwaona oyera pamene iwo akukalowa mu ulemerero ndipo ine ndimayenera kukamuona iye ndipo ife tinawo chamataya la galimoto.
But when I got there and rushed into the door, in a little corner laid that old patriarch. He raised his head up when he seen me coming, his old feeble arms hung out with the flesh hanging down, and he reached his arms for me.
Koma pamene ine ndinakafika kumeneko ndipo ndinathamangira pachitseko pangoja yaing'ono panagona mbadwa yokalamba ija. Iye anadzutsa mutu wake mwamba pamene iye anandiona ine ndikubwera, mikono yake yokalamba yofoka tayikweza pamenepo ndi mnofu ukulendewera pansi ndipo iye anafikira manja ake kwa ine.
And I grabbed him around the neck and screamed, "My father, my father! The chariots of Israel and the horsemen thereof." For he was a sainted, godly man.
Ndipo ine ndinamugwira iye chapa khosi ndipo ndinafula, atate anga, magaleta a Israeli ndi amuna akavalo ake, pakuti iye anali woyera munthu wa umulungu.
And I said, "Brother Bosworth, I want to ask you something. Do you believe that you'll get well?" He said, "Oh, I'm not even sick." I said, "Well, what's the matter?" He said, "I'm going home."
Amen.
He said, "I'm tired and I'm wore out. And I just want to go home."
Ndipo ine ndinati, "Mbale Bosworth, ine ndikufuna kuti ndikufuseni inu china chake. Kodi inu mukukhulupirira kuti muchira?" Iye anati, "Oh, ine sindikudwala nkomwe." Ine ndinati, "Chabwino, vuto ndichiyani?" Iye anati, "Ine ndikupita kwathu." Iye anati, "Ine ndatopa ndipo ndakalamba ndipo ndikungofuna kuti ndizipita kwathu."
I said, "Then you realize you're dying?" I said, "I want to ask you something. Back down through the 70 some odd years of ministry, what has been your most glorious minute? Could you speak to me, sir, and tell me what experience you had down along the line that you could count your greatest hour?"
Ine ndinati, "Ndiye inu mukuzindikira kuti mukumwalira." Ine ndinati, "Ine ndikufuna kuti ndikufuseni inu china chake. Mbuyo kudutsa zaka 70 zina za utumiki, ndi minititi imene inakhala ya ulemerero kwambiri. Kodi munga yankhule nane bwana? Ndipo munduze ine chokuchitikirani chimene inu munakhala nacho kutsika mu mzere, chimene inu munga chiwerengere kukhala ora lanu lopambana."
I shall live to see his age. I'll never forget as those dark eyes caught me over the top of those glasses. He said, "My dear brother, this is the greatest moment of my life. I can't think of any time that was any more glorious than right now."
Ine ndidzakhala moyo kudzaona usinkhu wake, ine sindidzayiwala konse pamene maso akuda awo anandiyang'ana ine pamwamba pa magalasi amenewo. Iye anati, "Mbale wanga wokondedwa, iyi ndi nthawi yopambana kwambiri ya moyo wanga. Ine sindinga koze kuganiza za nthawi iliyonse imene inali ya ulemerero kwambiri kuposa nthawi ino.
I looked him in the face and I said, "Sir, do you still know that you're dying?" He said, "Brother Branham, I'm laying here waiting every minute for him to open that door and come take me home with him."
Amen.
That's the way to die. That's the way to go.
Ine ndinamuyanga na iye pankhope ndipo ine ndinati, "Bwana, kodi inu mukudziwabe kuti mukumwalira?" Iye anati, "Mbale Branham, ine ndagona pano kudikilira miniti iliyonse kuti iye atsegule chitseko icho ndikubwera kudzanditengera ine kwathu limodzi ndi iye. Ndi mmene umayenera kumwalirira. Njira yopitira ndi imeneyo."
And as you know, that about 2 hours before he died, he was been laying in a coma for over 2 days. And when he come to himself, he raised up in the room and began to speak to his wife.
Ndipo monga inu mukudziwira kuti pafupi-fupi maola awiri asanamwalire, iye anali atagona chikomokere kuposera masiku awiri. Ndipo pamene iye anadzatsitsimuka, iye anayimirira mchipindamo ndipo anayamba kuyankhula ndi mkazi wake.
Then all of a sudden he seemed to be transparent. And he was shook hands for a solid hour or more with friends who's been dead for 40 or 50 years who was his converts in his church.
Kenako mwadzidzidzi, iye anaoneka kuti wayamba kunena zinthu. Ndipo iye amagwira na chanza kwa ola la nthunthu kapena kuposera apo ndi azinzake amene anali atamwalira kwa zaka 40 kapena 50 amene anali owatembenuza ake mutchalichi chake.
Shook hands with his mother and with his daddy until he was, life was left his body, laid down on the pillow and went to sleep in the arms of the Lord Jesus.
Amen.
There's nothing like serving him, expecting him.
Anagwira na chanza ndi amayi ake ndi abambo ake kufikira kuti iye anali moyo unali utachoka mthupi mwake. Anagona pansi pachotsamira ndipo anakagona tulo mmanja a Ambuye Yesu. Palibe chinthu china ngati kumutumikira iye, kumuyembekezera iye.
And as I talked to this man about this and told that experience, I said this. I said, "Sir, oh, won't it be glorious when we see him? Oh, if he would come today."
Ndipo pamene ine ndinali kuyankhula ndi munthu uyu zokhudza izi, ndipo nanena chomuchitikira chimenecho, ine ndinanena ichi. Ine ndinati, "Bwana, oh, kodi izo sizidzakhala zaulemerero pamene ife tidzamuona iye? Oh, ngati iye angabwere lero."
He said, "Brother Branham, don't scare the people like that." I said, "What do you mean?" He said, "Oh, don't try to tell people that the world's coming or Christ is coming. It wearies them."
Iye anati, "Mbale Branham, musamaopseze anthu monga choncho." Ine ndinati, "Inu mukutanthauza chiyani?" Iye anati, "Oh, inu musamayesere kuwauza anthu kuti dziko likubwera kapena Kristo akubwera. Izo zimawadandaulitsa iwo."
Oh, I said, "No, I beg your pardon. To those who are looking for him, it's the most glorious news that they could hear, that Jesus
Amen.
Is just about to break through and to take his church."
Oh, ine ndinati, "Ai, ine ndikupempha kukhululukira kwanu. Kwa iwo amene akumuyembekezera iye, iyo ndi nkhani ya ulemerero kwambiri imene iwo angakhoze kuimva kuti Yesu angotsala pang'ono kuti azibwera ndi kudzatenga mpingo wake."
"All age will be changed for youth. Joy will be given instead of gloom. Life will be given instead of death. Immortality for morality be exchanged. Oh, what a moment to know that he shall come."
Usiku wa ukalamba udzasinthidwa kukhala mnyamata, chimwemwe chidzaperekedwa mmalo mwa chisoni, moyo udzaperekedwa mmalo mwa imfa, chisavundi mmalo mwa khalidwe zidzasinthanitsidwa. Oh, ndi nthawi bwanji kudziwa kuti iye akubwera.
They were looking for him. They were expecting him. And when he come, we found that there was two factions. One group was for him and one was against him. And that's the way we find it today. That's what his coming always has divided the peoples.
Iwo anali akumuyang'anira iye. Iwo anali akumuyembekezera iye. Ndipo pamene iye anabwera, ife tinapeza kuti panali magulu awiri. Gulu lina linali la iye, ndipo linalo limamutsutsa iye. Ndipo umo ndi mmene ife timazipezera izo lero. Ndicho chimene kubwera kwake nthawi zonse kumawagawaniza anthu.
Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it. That's Satan. And today when we think of it, we don't see much change. Just the same. The peoples has changed, but the spirit of people hasn't changed.
Nthawi iliyonse pamene inu mumupeza Yesu, inu mumapeza pamenepo amene angatsutsane nazo izo. Ameneyo ndi Satana, ndipo lero pamene ife tikuganiza za zimenezo, ife sitikuona kusintha kochuluka. Chimodzi-modzi basi, anthu asintha, koma mzimu wa anthu sunasinthe.
So when they finally looked out the gate and saw him come riding on that little white donkey, no one of the disciples begin to scream, "The kingdom of heaven has come."
Chotelo potsiriza pamene anadzayang'ana kunja pa chipata ndipo namuona iye akubwera atakwera pa bulu wa ng'ono oyera, nzosa adabwitsa ophunzira anayamba kufuula, "Ufumu wakumwamba wabwera."
The people run to meet him and all Jerusalem was stirred. There's something about it. When Jesus comes, it's always a stirring. And the whole city was stirred. And they can't hide it.
Anthu anatamanga kuti akakumane naye iye ndipo Yerusalemu yense anakondowezedwa. Pamakhala china chake chokhudza izo pamene Yesu abwera, nthawi zonse pamakhala kukondoweza. Ndipo mzinda wonsewo unakondowezedwa. Ndipo iwo sanga khoze kuzibisa izo.
And the preachers of that day had to give an account for this stir because it was at the feast of the Passover. And they screamed out, "Who is this?"
Ndipo alalikatsi kulimenelo amayenera kuti akayankhepo chifukwa cha kukondoweza uku. Chifukwa izo zimachitika pa phwando la Paska. Ndipo iwo amafula mokweza, "Kodi uyu ndi ndani?"
When the air charged and the coming of the Lord Jesus to Jerusalem had charged the air with expectations, it looks like that the teachers ought to know what was going to take place. It looked like that the high priest would have known it. It looked like that all the other priests would have known it.
Pamene mpweya unakolera ndipo kubwera kwa Mbuye Yesu ku Yerusalemu kunakoleretsa mpweya ndi ziyembekezo. Izo zinkaoneka ngati aziphunzitsi akuyenera kuti amadziwa chimene chimati chichitike. Zinali kuoneka ngati kuti akulu ansembe amayenera kudziwa izo. Izo zinali kuoneka ngati kuti ansembe ena onsewo akanadziwa izo.
And it isn't changed any today. Because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus.
Amen.
And as the Holy Spirit begins to stretch out across the earth, revival fires are broken out everywhere. Great signs and wonders has been done. Healings has took place. Prophecies has went forth.
Ndipo izo sizinasinthe muli monselero. Chifukwa mzimu woyera ukutsogolera kudza kwa Ambuye Yesu. Ndipo pamene mzimu woyera ukuyamba kudzifunyululira pa dziko lapansi, moto wachitsitsimutso wabuka. Paliponse zizindikiro zazikulu ndizodabwitsa zachitidwa. Machiritso achitika. Mauneneri apita ponse ponse.
All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again. So as it was then, so is it now. The spirit of the unbeliever still cries out, "Who is this?"
Kusonkhana konse kwa madalitso a utumwi kwabwerera kumpingo kachiwiri. Chotelo monga momwe izo zinali nthawi imeneyo, chomwe chonso izo zili tsopano. Mzimu wa wosakhulupirira ukufula bemokweza. Kodi uyu ndi ndani?
Some of them believed on the Lord Jesus to say he was a good man. Some of them said he's a good man. That's what they say today.
Ena iwo amakhulupirira pa Ambuye Yesu kunena kuti iye anali munthu wabwino. Ena iwo amati iye ndi munthu wabwino. Izo ndi zimene iwo akunena lero.
They tried to place him as a Napoleon. A warrior. They tried to place him as a George Washington, a truthful man. But he was more than that.
Iwo ayesetsa kumuika iye ngati Napoleon wankhondo. Iwo ayesetsa kumuika iye ngati George Washington, munthu wachoonadi. Koma iye anali woposa chimenecho.
Did you notice the reading of the scripture? They said this is a prophet that comes from Galilee.
Kodi inu munazindikira kuwerenga kwa lemba? Iwo anati uyu ndi mneneri amene akuchokera ku Galilea.
And they tried to say the same thing today. When they see this great move of the Lord to restore back to health the sick and the afflicted, to see him use his spirit in his church to discern the thoughts of the people.
Ndipo iwo akuyesetsa kunena chinthu chomwecho lero, pamene iwo akuona kuyenda kwa kukuluku kwa Ambuye, kuwabwezeretsanso kuthanzi odwala ndi osautsika. Kumuona iye akugwiritsa ntchito mzimu wake mu mpingo wake, akuzindikira malingaliro a anthu.
To see him do just as he did when he was here on earth, to fulfill what he said would take place, certainly the churches and the people has asking this, who is this?
Kumuona iye akuchita chimodzi modzi basi monga iye anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Akukwaniritsa zimene iye ananena kuti zikanadzachitika. Ndithudi, matchalichi ndi anthu akhala akufusa ichi. Kodi uyu ndi ndani?
They didn't understand who Jesus was because none of them could recognize him by their schools. What seminary did he come out of? What school of theology did he come from? And so is it today.
Iwo sanamvetse yemwe Yesu anali. Chifukwa palibe aliyense wa iwo anakwanitsa kuti amuzindikire iye ndi sukulu zawo. Kodi iye akuchokera ku seminari yakuti. Ndi sukulu iti ya zawu Mulungu imene iye akuchokerako. Ndipo chomwe chonso izo zili lero.
Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own choosing. But the signs and the miracles and the wonders that was promised of the Bible accompany this great Holy Spirit as it moves among the people.
Anthu ambiri amene amakhala odzozedwa ndi mzimu woyera samabwera kuchokera ku seminari iliyonse. Iwo amakhala ochokera ku kusankha kwa Mulungu mwini wake. Koma zizindikiro ndizo zizwitsa ndi zodabwitsa zimene zinalonjezedwa mu Baibulo zimatsatira mzimu woyera waukulu pamene iwo ukuyenda pakati pa anthu.
And they say today, what school are they from? Just as soon as you enter a city to hold a revival, what denomination do you belong to?
Ndipo iwo amanena lero, kodi iwo akuchokera ku sukulu iti. Mwamsanga pamene iwe ulowa mu mzinda kuti ukachititse chitsitsimutso, kodi ndiwe wachipembedzo chiti.
I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish Church in Louisville. And no more than I'd been introduced to him, a fine scholarly man. He said, Mr. Branham, what denomination are you with? I said, I'm not with any.
Ine ndinali ndizokambira na masana la chisanu ndi wansembe wa Roma Katolika wochokera kumpingo wa Irish mu Louisville. Ndipo ine ndisanati ndidziwitsidwe kwa iye, munthu wabwino wophunzira, iye anati, Bambo Branham, kodi ndinu wachipembedzo chiti? ine ndinati ine sindine wachili chonse.
And he said, then were you ordained? I said, yes, sir. He said, who ordained you? I said, the Lord Jesus gave me the Holy Spirit to preach the gospel and gave me a commission.
Amen.
Well, that's the ordination that we need.
Ndipo iye anati, ndiye kodi inu munadzodzedwa? Ine ndinati, inde Bwana. Iye anati, ndani anakudzodzani inu? Ine ndinati, Ambuye Yesu anandipatsa ine mzimu woyera kuti ndizilalikira uthenga, ndipo anandipatsa ine kutuma. Chabwino, ndiko kudzodza kumene ife timakusowa.
Jesus never said to his disciples, go out to the... I'm not criticizing those things, but they've lived their day. He didn't say, go study to be a minister for so many years. He said, tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high.
Amen.
He said that to men who couldn't sign their own name.
Yesu sana nene konse kwa opunzira ake, pitani ukoku, ine sindi kututsa zinthu zimenezo, koma tsiku lake linata. Iye sana nene kuti pitani mukapunzire kuti mukhale mtumiki kwa zaka zochuluka mwakuti. Iye anati mukadikirire inu mu mzinda wa Yerusalemu kufikira inu mutadzadzidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Iye ananena zimenezo kwa amuna amene sankatha kulemba dzina lawo.
And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the utmost parts of the earth.
Amen.
That's the ordination.
Ndipo zitatha izi mzimu woyera udzabwera pa inu. Zikadzatero inu mudzakhala mboni zanga konse ku Yerusalemu, Yudeya, Samaria ndi kumagawo akutali a dziko lapansi. Kumeneko ndiko kudzodzedwa.
We have no record of Jesus ever going to any school or graduating from any seminaries. Yet there has been more seminaries erected in his name for religious causes than been for any other thing that's ever been in the world.
Ife tilibe pamene Yesu anapita konse ku sukulu iliyonse kapena kumaliza mapunziro ku seminari iliyonse. Komabe pamangidwa ma seminari ambiri mu dzina lake. Pazifukwa za zipembedzo kuposa achina chilichonse, chinthu china chilichonse chimene chinayamba chakhalapo mu dziko.
We never had any record of him ever going to school, but yet there's been more schools erected in his name than there is of any other kind of a name there is under the heavens. The schools.
Ife sitinayambe takhalapo ndi cholembedwa chilichonse, chilichonse chakuti iye anapita ku sukulu. Komabe pamangidwa masukulu ambiri mu dzina lake kuposa amene amangidwa a dzina la mtunduli wonse limene lilipo pansi pa miyamba masukulu.
We never have note of him writing a book, yet there's been more books wrote about him than all the rest of the literature has been written. And today his Bible is the most popular book that there is in all the world amongst all the literature.
Ife sitinamudziwe konse iye akulemba buku. Komabe palembedwa mabuku ambiri okamba za iye kuposa zolemba zonse zimene zinalembedwa. Ndipo lero Bible lake ndi buku lotchuka kwambiri limene lilipo mu dziko lonse pa zolembedwa zonse.
But you see, in the day of the visitation, they cried, who is he? See, God takes something that seems like it's nothing to make something out of it. That's what makes him God.
Koma inu mwaona mutsiku la kuchezeredwa iwa anafula kodi iye ndi ndani. Mwaona Mulungu amatenga china chake chimene chimaoneka ngati sikanthu kuti akapange china chake kuchokera mwa icho ndi chimene chimamupanga iye kukhala Mulungu.
And when they seen him come riding into that gate, some of them said he's a great man. They say that today. There are schools of theology that teaches today that Jesus was a great man, that he was a good man. Some of them even say that he was a prophet.
Ndipo pamene Yohana muona iye akubwera atakwera akulowa pa chipata chimenecho, ena iwo anati iye ndi munthu wopambana. Iwo akumanena zimenezo lero. Pali masukulu a theology amene amaphunzitsa lero kuti Yesu anali munthu wopambana, kuti iye anali munthu wabwino. ena iwo mpaka amanena kuti iye anali mneneri.
Now if he was only a prophet or a good man, we're in our sins. He was more than a prophet. He was more than a good man, yet he was a good man. Yet he was a God prophet. But he was more than that. He was God manifested in the flesh to take away sin.
Tsopano ngati iye anangokhala mneneri chabe kapena munthu wabwino, ife tili mu machimo athu. Iye anali woposa mneneri. Iye anali woposa kungokhala munthu wabwino. Komabe iye anali munthu wabwino. Komabe iye anali Mulungu mneneri. Koma iye anali woposa zimenezo. Iye anali Mulungu akuonetseredwa muthupi kuti adzachotse tchimo.
And as he come riding in, lots of the people said, he's a healer. Oh, we've seen him open the eyes of the blind. We've seen him make the crippled man to walk. We've seen him offer prayer and a fever left the child. But then those type were only following him for the loaves and the fishes.
Ndipo pamene iye anali akubwera atakwera akulowa, anthu ambiri anati, iye ndi mchiritsi. Oh, ife tinamuona iye akutsegula maso akhungu. Ife tinamuona iye akumupanga bambo olumala kuyenda. Ife tinamuona iye akupemphera ndipo kuphwanya mthupi kunamuchokera mwanayo. Koma ndiye oterowo ankangomutsatira iye chifukwa cha mikate ndi nsomba.
And that's the way the crowds are today, many. If there's a healer, why they follow him, and he's just an oasis. If they get sick, they run and say, oh, will you please pray for me that the Lord Jesus will make me well.
Ndipo umo ndi mmene magulu akukhalira lero ambiri. Pakakhala kuti pali mchiritsi, bwanji iwo amamutsatira iye, ndipo iye amangokhala kasupe. Ngati iwo adwala, iwo amathamangirako ndi kuti, oh, kodi inu chonde mungandipempherere ine kuti Ambuye Yesu andichiritse ine.
And as soon as they come out of the hospital or the sick bed, right back out into the world they go. Like a dog to its vomit or a hog to its water, as the scripture says.
Ndipo iwo akangotuluka ku chipatala kapena pa bedi yodwalira, pomwepo iwo amabwerera mdziko. Monga galu kumasanzi yake kapena nkhumba kuthope lake, monga malemba amanenera.
Just follow him for what good they can get out of him. They use him just for a totem pole or something that they can get from him and don't expect to serve him. That crowd still goes on today.
Amangomutsatira iye chifukwa cha zabwino zimene iwo angapeze kuchokera kwa iye. Iwo amangomugwiritsa iye ntchito ngati chosemedwa kapena china chake chimene iwo angapeze kuchokera kwa iye. Ndipo osayembekezera kuti amutumikire iye. Gulu limenelo likupitilira berero.
There were 9 lepers healed and one returned to give him praise. Or was it 10? One of them returned to give him praise. And the rest of them went ahead ungrateful.
Panali akhate 9 amene anachiritsidwa ndipo mmodzi anabwelera kudzamuthokoza iye. Kapena kodi anali 10. Iwo mmodzi wa iwo anabwelera kudzamuthokoza iye ndipo ena onsewo amapitilira osathokoza.
And if the people in America that's been healed by the power of God would turn their hearts to God, there'd be a revival strike this nation that would close every bootleg joint, that would package stores and whiskey stores would be plumb out of the picture.
Ndipo ngati anthu mu America amene achiritsidwa ndi mphamvu ya Mulungu angatembenuzire mitima yawo kwa Mulungu, pakhoza kukhala chitsitsimutso chikukantha fuko lino chimene chingatseketse malo omwera mowali wonse. Chimene chingati masitolo ongogulitsira mowa ndi masitolo a mowa angakhoze kuchotsedwa pa chithunzi.
The churches would be full, the theaters would be empty on Sunday night, and there'd be a revival breakout to this nation.
Machalichi angakhale odzadza, malo akanema akhoza kukhala opanda anthu la Mulungu usiku, ndipo pakhoza kukhala kufalikira kwa chitsitsimutso kudutsa fuko lino.
But when they see it happen, the things that God does, they still scream, who is he? Who is this that comes? Where do they come from? Who is this? By what authority is this done?
Koma pamene iwo aziona izo zikuchitika, zinthu zimene Mulungu akuchitazi, iwo akumafulabe. Kodi iye ndi ndani? Kodi amene akubwerayu ndi ndani? Kodi iwo akuchokera kuti? Kodi uyu ndi ndani? Izi zikuchitika ndi ulamuliro wanji?
Never forget, at Johannesburg, South Africa, I just arrived about 30 minutes before on a plane. I've been 3 days and nights in the air. So tired I could hardly stand it. They take me out to the fairgrounds where some 50 or 60,000 people were gathered.
Sindi dzaiwala konse ku Johannesburg, South Africa. Ine ndinali nditangofika kumene pafupi maminiti sate isanakwane pa ndege. Ine ndinali nditatha masiku atatu ndi mausiku mu mlengalenga nditatopa kwambiri. Ndimalephera kupilira zimenezo. Iwo ananditengera ine kubwalo kumene anthu ena 50 kapena 60,000 anasonkhanako.
No sooner than got on the platform to the Holy Spirit, I seen coming across the place a bus, and it was had a sign on it, Durban. I saw a young man have to fuss and slip away from his father and mother with one leg 6 or 8 inches shorter than the other. He was wearing a white shirt with suspenders holding up his trousers.
Ndipo ndisanapite pansanja, mzimu woyera unalikale, ine ndinaona ikubwera tsidya linalo a basi. Ndipo iyo inali ndi chikwangwani pa iyo, Durban. Ine ndinamuona mnyamata wang'ono akukangana ndi kuthawa kwa abambo ake ndi amake ali ndi mwendo umodzi wofupikirapo ndi mainchesi 6 kapena 8 kuposa unzake. Iye anali atavala malaya oyera ali ndi andakoka omangira thalauza lake.
I noticed a young man. I looked back again, the vision was gone. And then just in a moment I saw that light hanging over a young man way back in the audience. Now I looked, I thought I'd seen him somewhere.
Ndipo ine ndinamuzindikira mnyamatayo. Ine ndinayang'ana kenanso masomphenyawo anali atachokapo. Ndipo kenako mukamphindi chabe ine ndinaona kuwala kuja kukulendewera pa mnyamatayo kumbuyo mwaomvetsera. Ndipo ine ndinayang'ana, ine ndinaganiza, ine ndinamuonapo iye kwina kwake.
And I watched him in that light, kept holding over him for a few minutes, and I was waiting for the interpreter to catch the next words. Then I seen that same young man stand up, throw down his crutches, and his 6 inches sharp leg came down normal with the rest.
Ine ndinamuyang'ana iye, ndipo kuwala kuja kunapitilira kukhala pa iye kwa maminiti angapo. Ndipo ine ndinali kudikilira kuti womasulira amve mawotsatira. Kenako ine ndinamuona mnyamata yemweyo akuimirira. Anaponyera pansi ndodo zake, ndipo mwendo wake waufupi ndi mainchesi 6 unatsika pansi kudzafanana ndi unzakewo.
And I said to Mr. A.J. Schuman, who is in glory tonight, I said, Mr. Schuman, just quote my words, it's a vision. He said, very well.
Ndipo ine ndinati kwa bambo A.J. Schuman, amene ali ku ulemerero usikuno, ine ndinati, bambo Schuman, mungobweleza mawanga, iwo ndi masomphenya, iye anati chabwino.
And I said the young man sitting back there with the white shirt on and the suspenders, he came from a city called Durban, some 1,500 miles across the country in a bus. And he had to slip away from his father and mother to come. But he's believed on the Lord Jesus and he's got one leg 6 inches shorter than the other.
Ndipo ine ndinati, mnyamata wakhala kumbuyo uko wavala malaya oyera ndi andakoka. Iye wachokera ku mzinda wotchedwa Durban, mayilosi 1500 kutsidya kwa dziko lino pa basi. Ndipo iye wachita kuwazemba abambo ake ndi amake kuti abwere. Koma iye wakhulupirira pa Ambuye Yesu. Ndipo iye ali ndi mwendo umodzi waufupi mainchesi 6 kusiyana ndi unzakewo.
And the young man jumped up. There he is standing, trying to feel for his crutches. And I said, young man, the Lord Jesus has healed you. And immediately his leg come out 6 inches to the normal with the rest of him. And they brought the young man to the platform and doctors examined him there. You see his picture in my book.
Ndipo mnyamatayo analumpa mwamba ndi amene atayimilira akuyesesa kuti agwire ndodo zake. Ndipo ine ndinati mnyamata Ambuye Yesu akuchiza iwe. Ndipo nthawi yomweyo mwendo wake unafunyululuka mainche sisikisi kukhala wabwinobwino ndi unzakewo. Ndipo iwo anamubweretsa mnyamatayo pansanja, ndipo madokotala anadzamupima iye pamenepo, inu mumaona chithunzi chake mubuku langa.
I'd been standing there just a few moments. I seen a little green car running down the road in a sip. It turned around backward and struck a tree. A young blonde-headed girl had a broken back.
Ine ndinali nditayima pamenepo basi mphindi pang'ono. Ine ndinaona galimoto laling'ono lobiliwira likuthamanga munseu. Ndipo ilo linaterereka, ilo linadzatembenukira mbuyo, ndipo linakagunda mtengo. Mtsikana wang'ono wamutu wa mzindo anali anathyola nsana.
And I said, I see a little green car that slid into a tree and a young blonde-headed girl of about 18 years old has a broken back. She's in a serious condition. No one responded, and I couldn't see her anywhere in that vast, big audience of people.
Ndipo ine ndinati, ine ndikuona galimoto laling'ono lobiliwira limene laterelekera pa mtengo. Ndipo mtsikana wang'ono wamutu wa mzindo wapafupifupi usinkhu wa zaka 18 wathyoka nsana. Iye ali muchikhalidwe chovuta, palibe amene anayankha. Ndipo ine sindimamuona iye paliponse mukhamu limenelo gulu lalikulu la omvetsera la anthu.
And I stood there just for a few minutes. I said, understand, don't be suspicious. It's the Lord Jesus in the power of the resurrection. He sent the Holy Ghost to continue his work.
Ndipo ine ndinayima pamenepo kwa maminiti pang'ono chabe. Ine ndinati mumvetse, izo ndi musakhale wodabwitsidwa, ndi Ambuye Yesu mumphamvu ya chiukitsiro. Iye anatumiza mzimu woyera kuti udzapitilize ntchito yake.
Amen.
And there I seen the vision happen over again, and I couldn't see the young woman. Just then, standing right in front of me here, stood that light as you see on the picture.
Ndipo pamenepo ine ndinaona masomphenya kuchitika nsoka chiwiri. Ndipo ine sindimatha kumuona mtsikanayo. Basi pomwepo kutayima patsogolo panga pomwe apa panadzayima kuwala kuja monga inu mumakuona pa chithunzi.
And the studio I walked up there and there she laid down below the platform. I said, young lady, the Lord Jesus has made you well. And she started to cry. Her mother said, oh no, don't tell her to get up. Says if she moves, she'll die.
Ndipo iko kunadzayima pamenepo, ine ndinayenda kupita pamenepo, ndipo pamenepo iye anali atagona mmusi mwa nsanja. Ine ndinati, dona wang'ono, Ambuye Yesu akuchiza iwe. Ndipo iye anayamba kulira. Amayi ake anati, oh ayi, musamuze iye kuti adzuke. Anati, ngati iye asuntha, iye afa.
And the young lady jumped to her feet, screaming and praising God. And the mother fainted and fell in the cot that the girl was laying in. What is it?
Ndipo mtsikanayo analumpa pamapazi ake akufuula ndi kumulemekeza Mulungu. Ndipo amake anakomoka ndipo anadzagwera mumachira amene mtsikanayo anali kugonamo. Ndi chiyani chimenecho?
Just about that time some critical man raised up back there and stood with one foot on one seat and one on the other and said, you American, I challenge you to tell me what name you do this in and what denomination church do you belong to.
Basi pafupifupi nthawi yomweyo bambo wina wotsutsa anadzuka kumbuyo uko ndipo anadzayima ndi mwendo umodzi pa mpando umodzi ndipo winawo pa unzake ndipo anati iwe wachimerika ine ndikukutsutsa iwe kuti undiuze ine dzina limene iwe ukuchitira izi ndipo kodi ndiwe wachipembedzo cha mpingo wanji.
It's just the same. They don't understand. They're not looking for these things. The churches are not looking for the coming of the Lord. And the Holy Spirit is sure to confirm His coming to bring it to pass. So much. Each one wants to take his own way. That's the way it was there. Each group had their own idea.
Mukuona, izo ndi chimodzimodzi basi. Iwo samamvetsa, iwo sakuyembekezera zinthu izi. Mipingo sikuyembekezera kudza kwa Ambuye. ndipo mzimu woyera uli pano kuti udzatsimikizire kudza kwake, kuti udzapangitse iko kukwaniritsidwa mochuluka kwambiri. Aliyense amafuna kutenga njira yake yake, umondi mmene izo zinkakhalira kumeneko. Gulu lililonse linali ndi ganizo lake lake.
But that's not the question tonight. That's not what I'm talking about.
Amen.
But the question I'm asking you is, what do you think it is? It concerns you.
Koma limenelo sindilo funso usikuno. Zimenezo si zimene ine ndikuzikamba. Koma funso limene ine ndikukufunsani inu ndi, kodi inu mukuganiza kuti izi ndi chiyani? Izi kukukhudzani inu.
Who is this that's going up and down the nations? Not man. Man cannot do those things.
Kodi uyu ndi ndani amene akupita chokwera ndi chotsika mafuko? Osati amunawo. Amunawo sangathe kuchita zinthu zimenezo.
Who is it that's speaking and saying to the people in the audience, sitting right here, over here, in different places in the meeting, when women and men are brought in here, dying? Who is it?
Kodi uyu ndi ndani amene akuyankhula ndi kumanena kwa anthu mwaomvetsera, monga wakhala pomwe apa ndi apa ndi malo osiyanasiyana mu msonkhano, pamene akazi ndi amuna abweretsedwa pano akufa? Kodi iyeyo ndi ndani?
That young woman that walked into the baptistry this morning, that 3 weeks ago dying with sarcoma's cancer, lives right here on Maple Street, Mrs. Beatty.
Mkazi wang'ono uja amene wadzalowa mobatizira mmawa uno, amene masabata atatu apitawo amafa ndi kansa ya pakhungu, amakhala komwe kuno pa Maple Street, akazi a Beatty.
Asked 3 doctors that was with her. She didn't have 1 chance to live. With 4 or 5 little children and my mother trying to take care of them. Mama said, Bill, she'll never come home again.
Ndipo ine ndinawafusa madokotala atatu amene anali ndiye. Iye analibe mwayi umodzi woti nkukhala moyo. Ali ndi ana 4 kapena 5 ang'ono, ndipo amayi anga kuyesetsa kuti awasamalire iwo. Amayi anati, Bill, iye sabwereranso kwawo.
Now I went out to where she was, and the Lord Jesus spoke, thus saith the Lord. If she will go to the church and promise to be baptized into the name of the Lord Jesus and will serve God, she'll go home.
Amen.
Well,
ndipo ine ndinapita uko kumene iye anali, ndipo Ambuye Yesu anayankhula, pakuti atero Ambuye, ngati iye ati apite kutchalichi ndi kulonjeza kuti akabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu, ndipo azika mutumikira Mulungu, iye apita kwawo atachiritsidwa.
And I asked her, will you do this, lady? And she said, all that you say, I'll do it. How needed are the pains left? 3 days later, she was home and the doctors can't find 1 trace of that cancer.
Ndipo ine ndinamufunsa iye, kodi inu mukachita zimenezo dona? Ndipo iye anati, zonse zimene inu munganene, ine ndikachita izo. Nthawi yomweyo kupwetekako kunamuchokera. Patatha masiku atatu kenako, iye anali ali kwawo, ndipo madokotala akulephera kupeza chisonyezo chilichonse cha kansa imeneyo.
Who is this that cometh in the name of the Lord? Who is it? It's the Holy Spirit of God.
Amen.
What's your opinion of it? What's your opinion, knowing your pastor?
Kodi uyu ndi ndani amene akumabwera mu dzina la Ambuye? Kodi iye ndi ndani? Ndi mzimu woyera wa Mulungu. Ganizo lanu ndi chiyani za izo? Ganizo lanu ndi chiyani? Kuwadziwa abusa anu?
I'm sitting in these seats here, people from out of town, sitting with epilepsy, sitting with, here sits a man somewhere in here, a Mennonite brother, right here, a sufferer of epilepsy. Never knew, seen him, nothing about him. And all of a sudden, about 2 years ago, I guess, or something, 2 years,
The Holy Spirit caught it and said, "Thus saith the Lord."
Amen.
He's never had a spell since.
Ndipo mutakhala mipando iyi apa, anthu ochokera kunja kwa tauni, atakhala ndi khunyu, atakhala ndi apa pakhala bambo pena pake muno, mbale wachi Mennonite, pomwe pano, akuvutika ndi khunyu. Sindinamudziwepo kapena kumuonapo iye, palibe kalikonse ka iye. Ndipo mwadzidzidzi, pafupifupi zaka ziwiri zapitazo, ine ndikuganiza kapena china chake, ea zaka ziwiri, mzimu woyera unadzachitchula icho, ndipo unati pakuti atero Ambuye. Sana kale ponso ndi nthenda kuyambira pamenepo.
Who is it? Who is it this woman was sitting here last Sunday, the last time I was here, and come down from somewhere in Illinois the next day with a great tumor in her body that was malignant. And some of the best medical science of Illinois was taking her to a great clinic to be operated on Monday, and she squeezed her way in.
Kodi endindani? Kodi endindani? Mkazi uyu anali atakhala apa la Mulungu lapitali nthawi yotsiriza imene ine ndinali kuno, anabwera kuchokera kwina kwake ku Illinois tsiku lotsatira ali ndi chophuka chachikulu muthupi lake chimene chinali chotupa. Ndipo ena science ya zamankhwala ya pamwamba ku Illinois anali akumutengera iye kuchipatala chapamwamba kuti akachitidwe operation lolemba. Ndipo iye anazikanikiziramo.
Never seen her or heard of her in all my life. And all of a sudden the Holy Spirit shadowed her and it told her who she was, where she come from, and she was going to be operated the next day. How many were sure then to see that?
Ndinali ndisanamuonepo kapena kumvapo za iye mmoyo wanga wonse. Ndipo mwadzidzidzi, mzimu woyera unadzamukuta iye, ndipo iwo unadzamuza iye chimene iye anali, kumene iye amachokera, ndipo iye anali woti apangidwa operation tsiku lotsatira. Ndi angati amene anali pano nthawi imeneyo amene anaona zimenezo.
Amen.
See the news flow back the next day when she went to the doctor, they take her from clinic to clinic and can't find the trace of it.
Ndipo nani uthenga unatifika tsiku lotsatira pamene iye anapita kwa dokotala, iwo anakhala akumutengera iye kuchipatala ndi chipatala, ndipo samapeza chisonyezo cha iyo.
Who is this? Oh, God, be merciful. Who is this that's doing this? Could you dare to say it was your pastor? Never. Could you dare to say man had anything to do into it? Never. It's the Holy Spirit.
Kodi uyu ndi ndani? Oh, Mulungu, tichitireni chifundo. Kodi uyu ndi ndani amene akuchita izi? Kodi inu mungayelekeze kunena kuti anali abusa anu osatheka? Kodi inu mungayelekeze kunena kuti amuna anali ndi chilichonse chochita muicho osatheka? Iwo ndi mzimu woyera.
The Spirit that was on our Lord Jesus and is coming to unite himself with his church is so close that he's spreading forth his great holy light to redeem and to bring into Amen. Fellowship a church of the living God for the rapture that's near at hand. Amen.
Mzimu umene unali pa Ambuye Yesu wathu, ndipo kubwera kwake kwakuti adzadzilumikize iye mwini ndi mpingo wake, kwayandikira kwambiri mwakuti iye akutambasula kuwala kwake kwakukulu koyera, kuti adzawombole ndi kubweretsa muchiyanjano mpingo wa Mulungu wa moyo, chifukwa cha mkwatulo umene wayandikira. Amen.
Who is it? I can't answer your question. I can't answer for you, but I can answer for myself.
Kodi ndi ndani? Ine sindingathe kuyankha vuso lanu. Ine sindingathe kukuyankhirani inu, koma ine ndikhoza kudziyankhira ndekha.
And over this sacred desk tonight, in the ears of this the company, and the purchase of the blood of our Lord Jesus, I say this from the bottom of my heart. Not because that I'm one of you. Not because that I'm just somebody different, but one of the redeemed that's washed by the blood.
Ndipo pa desiki yopatulika iyi usiku uno makutu awa guru ndiwo ogulidwa amagazi Ambuye Yesu wathu. Ine ndikunena izi kuchokera pasi pa mtima wanga, osati chifukwa chakuti ine ndi mmodzi wa inu, osati chifukwa chakuti ine ndi wina wake wosiyana koma mmodzi wa owomboledwa amene atsukidwa ndi magazi.
I believe that that same light that hangs in this church tonight, that same one shows by its nature that it's Jesus Christ in the form of the Holy Ghost.
Ine ndikukhulupirira kuti kuwala komwe kuja kumene kwapachikidwa muchali chichino usiku uno, mmodzi yemwe uja akuonetsa mwachikhalidwe chake kuti iye ndi Yesu Kristu mumaonekedwe a mzimu woyera.
Anyone who knows the scripture knows that Jesus said, I come from God and I go to God.
Amen.
Aliyense amene amadziwa lemba, amadziwa kuti Yesu anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikupita kwa Mulungu.
Before he was made flesh with Moses in the wilderness, he was a pillar of fire. And when Moses desired to see him, he passed his back parts to him. And Moses said, it looks like a man.
Iye asanasandulike thupi pamene anali ndi Mose muchipululu, iye anali lawira moto. Ndipo pamene Mose ankafuna kuti amuone iye, iye anapereka mbuyo yake kwa iye, ndipo Mose anati akuoneka ngati munthu.
When he was here on earth, he was a man. He'd done the very same things that he's doing today through man that he has redeemed. Now he comes and have his picture taken.
Pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anali munthu. Iye anachita zinthu zomwezo zimene iye akuchita lero kudzera mwa amuna amene iye waombola. Pamenepo iye akubwera ndipo akudzajambulitsa chithunzi chake.
What is it? After his death, burial and resurrection, Paul was on his road to Damascus one day. And a great light struck him down.
Amen.
Those men around him didn't see the light. But it struck Paul down to it, made him blind. He had trouble with his eyes the rest of his life.
Kodi icho ndi chiyani? Itachitika imfa yake kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro. Paulo anali pa njira yake wa ku Damasiko tsiku lina. Ndipo kuwala kwa kukulu kunamukanthira iye pansi. Amuna amenewo omuzungulira iye sana kuone kuwalako. Koma iko kunamukanthira Paulo pansi mpaka iko kunamuchititsa iye khungu. Iye anadzakhala ndi vuto ndi maso ake moyo wake onse.
And he said one time, except I should be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in his flesh, a messenger of Satan to buffet him, because it was the abundance of the revelation.
Ndipo iye ananena nthawi ina kuti ndisakwezedwe pamwamba pakuchuluka kwa mavumbulutso kunapatsidwa kwa ine munga mu mnofu wake, mthenga wa Satana, kuti uzimuphwetsa iye. Chifukwa unali unyinji wa vumbulutso.
And when Paul was stricken down on his road to persecute the people that were making too much noise, the born again group, the people that were called heretics, Paul was on his road to persecute those with papers in his pocket to arrest them and bring them to Jerusalem.
Ndipo pamene Paulo anakanthidwira pansi pa njira yake wokazunza anthu amene ankapanga phokoso lochuluka gulu lobadwa mwatsopano, anthu amene ankatchedwa ampatuko, Paulo anali pa njira yake kuti akawazunze amenewo, ali ndi makalata mthumba mwake, kuti akawamange iwo ndi kuwabweretsa iwo ku Yerusalemu.
And about middle of the day, there come a light down that struck him off of his feet to the ground, and he fell into the dust of the earth. There come a voice from that light saying, Saul, Saul, why persecutest thou me?
Ndipo pafupi-fupi pakati pa tsiku panadzatsika kuwala kumene kunamukanthira iye pansi pa mapazi ake. Anagwera pansi, ndipo iye anagwera pansi pa nthaka. Panadzabwera liwu kuchokera mukuwala kumeneko linati, Sauli, Sauli, nchifukwa chiyani iwe ukundizunza ine?
And Saul turned over in his blinded condition, looked up, and he could see that great glorious light. And he said, Lord, who are you? He said, I'm Jesus. I came from God, I went to God. I come from God, I returned to God. And he said, it's hard for you to kick against the pricks.
Ndipo Sauli anatembenuka akadali wakhungu anayang'ana mmwamba ndipo iye amatha kuona kuwala kwa kukuluko kwa ulemerero. Ndipo iye anati, Ambuye, kodi inu ndi ndani? Iye anati, ine ndi Yesu. Ine ndinachokera kwa Mulungu, ine ndinapita kwa Mulungu. Ine ndinachokera kwa Mulungu, ine ndikubwerera kwa Mulungu. Iye anati, izo ndizovuta kuti iwe uzilimbana ndi zisonga.
One revelation on that sacred sand. One time upon that place, man can never be the same.
Amen.
A man before he should call himself a Christian, before he can identify himself, he should first have that backside of the desert experience where he met God face to face.
Vumbuluso limodzi pa mchenga wopatulika uja. Nthawi imodzi pa malo amenewo, munthu sangakhaleso chimodzi-modzi. Munthu iye asanadziche yekha mKhristu, iye asanazizindikire yekha, iye akuyenera poyamba akhale ndi chomuchitikira chakuseri kwa chipululu icho, kumene iye anakumana ndi Mulungu maso ndi maso.
For today you can have any kind of an answer. You can see the Lord perform just exactly what He said do, and smart theologians will explain it away.
Pakuti lero iwe ukhoza kukhala ndi mtunduli wonse wa yankho. Iwe ukhoza kuwaona Ambuye akuchita ndendende chimene iye ananena kuti adzachita, ndipo azafiyoloji anzeru amadzazifotokoza izo mophotchola.
They'll say that was for another day, it was for this, or it's for another age, or it's wrong. Like they said of Jesus, He's Beelzebub, the devil, He's a fortune teller. And all those things, they have an answer.
Iwo amadzati, izo zinali za tsiku lina, izo zinali za ili, kapena izo ndi za mbado wina, kapena izo ndi zolakwika. Monga iwo ananena za Yesu, iye ndi Belezebule mdielekezi, iye ndi wambwebwe. Ndi zinthu zonse izo, zimene iwo ali nazo yankho.
But when a man has ever come in contact with Christ and seen Him as Paul did or experienced Him, there's not enough theologians in the world to ever be able to explain that experience away from a man.
Koma pamene munthu afika polumikizana ndi Kristu, ndipo nkumuona iye monga Paulo anachitira, kapena kukhala ndi chomuchitikira cha iye, palibepo a theologian wokwanira mudziko omwe angakwanitse kuchotsapo chomuchitikira chimenecho kwa munthuyo.
That's the reason today they don't have the experience. That's the reason they can't say, they are all saying, who is this? What is this? Where does it come from?
Ndi chifukwa chake lero iwo alibe chowachitikiracho. Ndi chifukwa chake iwo sanganene kuti iwo onse akumanena kuti kodi uyu ndi ndani? Kodi ichi ndi chiyani? Kodi icho chikuchokera kuti?
They don't have the answer. Why? Because all they know is a theology that some church has made. Not to know theology is life. Not to know the Bible is life. But to know Him is life.
Iwo alibe yankho. Bwanji, chifukwa zonse zimene iwo amazidziwa ndi theology imene mpingo wina wapanga. Osati kudziwa theology ndi moyo, osati kudziwa Bible ndi moyo, koma kumudziwa iye ndi moyo.
Amen.
To know Him as your personal Savior, as the one who has filled you with His presence, you were there when it happened. There's nobody can take it away from you. There's no one can explain it away from you. When that experience happens to you, you know who He is. To me, He's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Kumudziwa iye, ngati mpulumutsi wako wako, ngati mmodzi amene wakudzadza iwe ndi kukhalapo kwake. Inu munali kumeneko pamene izo zinkachitika. Palibepo aliyense amene angachotse izo kwa inu. Palibepo aliyense amene angafotokoze mophotchola izo kwa inu. Pamene chokuchitikirani chimenecho chichitika kwa inu, inu mumadziwa kuti iye ndi ndani. Kwa ine, iye ndi Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Who is this that's performing these miracles? Who is it that's doing these great works? Is it the preacher? Is it Oral Roberts? Is it Billy Graham? Is it Jack Schuller? William Branham? Whoever it may be, they have nothing to do into it. They're instruments.
Kodi uyu ndi ndani amene akuchita zozizwitsa izi? Kodi uyu ndi ndani amene akuchita ntchito zopambana izi? Kodi ndi mlaliki? Kodi ndi Oral Roberts? Kodi ndi Billy Graham? Kodi ndi Jack Schuller? William Branham? Aliyense amene angakhale iwo alibe kanthu kochita mu izo. Iwo ndi zida.
It's the Holy Spirit.
coming forth with the gospel and signs and wonders and miracles to make ready a people. The heirs charged with expectations, with believers expecting him to come.
Ndi mzimu woyera kubwera ndi uthenga muzizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa kuti uwakonzekeletse anthu. Mpweya wakolera mphamvu ya ziyembekezo ndi okhulupirira kumayembekezera kuti iye akubwera.
And others are saying, why are these revivals? Why do we have it? Let's settle down to a church.
Ndipo ena akuti, nchifukwe chiyani zisitsimutso izi? Nchifukwe chiyani ife tikukhala nazo izo? Tiyeni tikhazikike pa charichi.
What's been said in the church right here that when we start to build a new church, said we don't need miracles. We don't need these things anymore. If you want them, go on out on the field where they happen. We don't need them here. When the Branham Tabernacle stoops to that low place, it's sunk.
Bwanji, izo zinanenedwa hapo muchalichi komwe kuno, kuti pamene ife tinkayamba kumanga chalichi chatsopano, anati, ife siti kusowa zozizwitsa, ife siti kuzisowanso zinthu izi panoso, inu mukazifuna izo, mupite kumunda kumene izo zimachitika, ife siti kuzifuna izo pano. Pamene Branham Tabernacle adzasike kufika pamalo tsika ameneo, iye wamizidwa.
Amen.
This church is founded upon the principles and the power and the gospel of Jesus Christ.
Amen.
And as long as this tabernacle stands, may the glorious Holy Spirit find access to souls to save.
Amen.
And fill with the Holy Ghost and heal the sick.
Amen.
To me, it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Let us pray.
Mpingo uno unakhazikitsidwa pa mfundo ndi mphamvu ndi uthenga wa Yesu Kristu. Ndipo bola ngati kachisuna kuimabe, muzilola mzimu woyera wa ulemerero uzipeza mpita kumiyoyo, kuti ukapulumutse ndi kudzadzidwa ndi mzimu woyera ndi kumachiritsa odwala. Kwa ine ndi Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tiyeni ife tipemphere.
If you do not know who he is, you do not know what all this is about, and you would like to know, would you just do so much as raise your hand and say, by raising your hand, pray for me, Brother Branham, that I'll know him. And the Lord bless you. And all around, I see your hands.
Ngati inu simukudziwa kuti iye ndi ndani. Inu simukudziwa chimene zonse izizili. Ndipo inu mukufuna kuti mudziwe. Kodi inu mungachite izo mochuluka pongo kweza dzanja lanu. Ndikuti pokweza dzanja lanu mundipempherere ine mbale Branham kuti ine ndimudziwe iye. Ndipo Ambuye akudalitseni inu. Ndikuzungulira pali ponse ine ndikuona manja anu.
Now Heavenly Father, we bring this message and the fruits of the people raising their hands that they would like to know who this is. They would like to be acquainted with this great Jesus.
Tsopano Atate akumwamba, ife tikubweretsa uthenga uwu ndi zipatso za anthu atakweza manjawo kuti iwo akufuna kuti adziwe kuti uyu ndi ndani. Iwo akufuna kuti adziwane ndi Yesu wopambana uyu.
That is coming of the resurrection is so close to the sixth beginning to be healed. And after that taken place, then prophecy came into the church. Then gifts and miracles. Now down to that last sign.
Amene kudza kwake kwa chiukitsiro kwayandikira kwambiri mpaka odwala akuyamba kuchiritsidwa. Ndipo zimenezo zitachitika kenako ulosi unadzabwera muchalichi. Kenako mphatso ndizo zizwitsa. Tsopano kutsika mpaka kuchizindikiro chotsirizira chija.
The next will come the rapture. The church will be taken away. And we, Lord, who have claim to know you by the power of your resurrection. We are waiting and longing and crying and begging, come Lord Jesus.
Chotsatira chimene chidzabwere mkwatulo, mpingo udzatengedwera kutali. Ndipo ife Ambuye amene tadzinenera kuti tikukudziwani inu mumphamvu ya chiukitsiro chanu. Ife tikudikirira ndi kuyembekezera ndi kulira ndi kuchonderera bwerani Ambuye Yesu.
Rapture your church and get it away quickly, Lord. For soon men are going to blow up the earth that you created for them to live on.
ukwatuleni mpingo wanu ndipo utengeleni iwo kutali mwa msanga Ambuye. Pakuti posachedwapa amunawa aphulitsa dzikoli limene inu munawalengera iwo kuti azikhalamo.
Because they have disobeyed you. They have not studied peace but war. They have not studied righteousness but they studied mischief. How that they would not all be power hungry.
Chifukwa iwo sana kumvereni inu. Iwo sana phunzire mtendere koma nkhondo. Iwo sana phunzire chilungamo koma iwo aphunzira nkhanza. Mene iwonse sadzakhala ofuna ulamuliro.
Lord, that little spot in their heart that makes them hunger for power, they're trying to satisfy it in a laboratory somewhere to blow up their fellow man.
Ambuye kamaloka kangono ako mumtima mwao. Kamene kama wapangitsa iwo kukhala ndi njala yofuna mphamvu. Iwo akuyesetsa kuti akakhutitsire iyo mulabotale kwina kwake. Kuti akamuphulitse munthu mzawoyo.
God, if they could only realize that that power that they long for is the power of the resurrection of the Son of God. The power of the Holy Ghost to change their lives. Not blow up nations, but change their lives and make them your servants.
Mulungu ngatiwo atango zindikira kuti mphamvu imeneyo imene iwa kuifuna ndi mphamvu ya chiukitsiro cha mwana wa Mulungu. Mphamvu ya mzimu woyera kuti ikasinthe mioyo yawo. Osati kukapulitsa mafuko koma kukasintha mioyo yawo ndi kukawapanga iwo kukhala antchito anu.
Many people stricken with wild crazed, they identify us as a bunch of not knowing nothing and as heretics as they did in the early days. But as they return rejoicing, thanking you that they could bear the reproach of your name, that's the feeling of your children tonight, Lord. Everywhere, we're only happy.
Anthu ambiri akanthidwa ndi misala yolusa. Iwo amatitenga ife ngati gulu la osadziwa kanthu ndi ngati ampatuko. Monga iwo ankachitira masiku oyambirira. Koma iwo amabwerera akusangalala akukuthokozani inu kuti iwo akwanitsa kutenga chitonzo cha dzina lanu. Kumeneko ndiko kumvelera kwa ana anu usiku uno. Ambuye konse konse. Ife tango khala okondwa.
Some in your day tried to identify you. They said he is a friend of that wild man, John, who came out of the wilderness with hardly clothes on, just an old sheepskin wrapped around him.
Ena mutsikulanu anayesetsa kuti akuzindikire ninu. Iwa anati, iye ndi mzake wa mwamuna wakuthengo uja, Yohane. Amene anabwera kuchokera mchipululu osavala nkomwe kalikonse. Basi chikopa cha nkhosa chakale chitakulungidwa pa iye.
A wild man that flung the words east and west and said the axe is laid to the root of the tree. Said he is a follower of him.
Muntu wakuthengo amene ankaponyera mau kumawa ndi kumadzulo ndipo anati nkhwangwa yayikidwa kumuzu wa mtengo. Anati iye ndi womutsatira iye.
He's a wild man. He's mad. He's out of his mind. The supernatural ministry that was with you, O Lord, blinded the eyes of those. And so has it again today.
Iye ndi mwamuna wakuthengo. Iye ndi wamisala. Iye wasokonezeka ubongo wake. Utumiki wa uzimu umene unalindinu, O Ambuye. Zinachititsa khungu maswa iwo. Ndipo chomwe chonso izo zatero lero.
This great Holy Spirit forerunning the coming of the Lord as John did in his day. Blinding the people to those who do not want to see, but to those who are willing to see, thou hast chosen them.
Mzimu woyera wa ukulu ukutsogolera kudza kwa Ambuye, monga Yohana anachitira mutsiku lake, kuachititsa khungu anthu, kwa iwo amene sakufuna kuti amuone, koma kwa iwo amene akulolera kuti amuone, inu munawasankha iwo.
All that the Father has given me will come to me, you said. And none of them will be lost, and I'll raise him up at the last day. We thank thee for this.
Ndipo onse amene atata andipatsa ine adzadza kwa ine, inu munati. Ndipo palibe aliyense wa iwo ati adzatayike. Ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa tsiku lomaliza. ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi.
And those who have raised their hands tonight, we pray, O Lord God, that you'll make yourself known to them in an experience in the power of the resurrection. Grant it, Lord.
Ndipo iwo amene akweza manja awo usiku uno, ife tikupemphera o Ambuye Mulungu, kuti inu mudzidziwitse nokha kwa iwo, mwacho wachitikira mumphamvu ya chiukitsiro. Perekaniza Ambuye.
And others may be here who did not raise their hand, but yet in their heart they knew that they needed it. I pray that you'll bless them and give to them the desire of their heart.
Ndipo ena akhoza kukhala pano amene sanakweze dzanja lawo, komabe mumtima mwawo iwo amadziwa kuti amafuna izo. Ine ndikupemphera kuti inu muadalitse iwo, ndipo mupereke kwa iwo chokhumba cha mtima wawo.
We leave the building tonight. May we go as different people. May we go with a different purpose than we had coming in if it was contrary to your divine will.
Pamene ife tizichoka mchipinda chino usiku uno, mulole ife tizipita ngati anthu osinthika. Mulole ife tizipita ndi cholinga chosiyana ndi chimene ife tinali nacho pobwera, ngati icho chinali chotsutsana ndi chifuniro chanu cha umulungu.
May we go out with a determination to hold to the horns of the altar until our soul is satisfied. Amen. That we have had an experience with you. And we know of whom we speak because we have met him and know him and have fellowship with him. Grant these things, Father. Heal the sick and afflicted.
Mulole ife tichokepo ndi kulimbika kuti tigwira nyanga za guwa. Mpaka solo yathu itakhutitsidwa kuti ife tinali nacho chotichitikira ndi inu. Ndipo ife tikudziwa za amene ife tikumukamba. Chifukwa ife takumana naye iye ndipo tikumudziwa iye. Ndipo tikumakhala ndi chiyanjano ndi iye. Perekani zinthu izi Atate. Chiritsani odwala ndi osautsika.
Bless our lovely and precious pastor. God, we pray that you'll be with him and his lovely sisters as they sang the gospel and preach it in their radio.
Adalitsene abusa athu okondedwa ndi ofunika. Mulungu ife tikupemphera kuti inu mukhale naye iye ndi alongo ake okondedwa. Pamene iwo akuimba uthenga ndi kulalikira iwo pa wireless yawo.
Bless the strangers that's in our gates. Lord, may they go out tonight with a charge in their heart and a purpose that they from this hour on, if they do not know you and have not served you before, may they serve you.
Adalitseni alendo amene ali mzipata zathu. Ambuye mulole iwo achokepo usiku uno ali ndi mphamvu mu mtima mwawo. Ndicho linga choti iwo kuyambira ola lino ngati iwo sama kudziwani inu ndipo sama kutumikirani inu mbuyomu, mulole iwo akakutumikireni inu.
Knowing this, that all other things will come to naught, but the word of the Lord shall remain forever.
Amen.
Grant it, Father. Forgive us all of our sins. And may we meet at that great goal.
Akudziwa ichi kuti zinthu zina zonsezo zidzafika pakutha. Koma mawu a Ambuye adzakhalabe kwa nthawi zonse. Perekaniza Atate. Mutikhululukire ife machimo athu onse. Ndipo mulole ife tidzakakumane pa waukuluwo.
Ifugwa iye anayamba kundikonda ine nandikulira chipulumutso changa pamtengo wa Kavali.
After the message, let's just bow our heads and worship him. As we sang to him.
Tsopano utatha uthenga, tiyeni tingowera mitsamitu yathu ndipo timupembedze iye, pamene ife tikuimba kwa iye.
Ndinkonda iye.
With all your heart.
Ndi mtima wanu onse.
Ndinkonda iye.
Because he
anayamba kundikonda ine nandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kavali.
How many really love him? Raise your hand, say just by witness, I love him. Oh, isn't he wonderful?
Ndiyangati amene amamukonda iye kweni kweni. Kwezani dzanja lanu munene izi ndi mboni. Ine ndi mkonda iye. Oh, kodi iye si wodabwitsa?
You know, I just love to set like this
and just drink in somehow. His presence, His Word gone forth, it's fallen into the hearts. It corrects us. It brings us into subjection to His Spirit. How lovely it is just to worship Him there.
Inu mukudziwa, ine ndimango konda kukhala monga chonchi ndikumango mwerera muli monse kukhala po kwake. Mawu ake apita patsogolo, iwo agwera mmitima, iwo atikonza ife. Iwo atibweretsa ife poti timvere mzimu wake. Mmene izo zilili zokoma kungomupembedza iye ndiye.
As you go from the church tonight, go worship in Him. And remember this week, there's a prayer meeting here on Wednesday night. Don't forget Brother Neville's broadcast on Sunday or on Saturday at 9 o'clock over WLRP. I just love to hear them, don't you?
Tsopano, pamene inu muzipita kuchokera kuchalichi usiku uno, muzipita mukumupembedza iye. Ndipo kumbukirani, sabata ino kudzakhala msonkhano wa mapemphero kuno lachitatu usiku. Musaiwale kuulutsa kwa pa wairesi kwa mbale Nevo la Mulungu, kapena loweluka 9 koloko pa WLRP. Ine ndimango konda kuamvetsera iwo, si choncho inu?
The quartet or the trio sounds so pretty. Wife and I and the kiddies, we all get the little radio out and hover around it to listen to Brother Neville and his broadcast and his wonderful words of how he exalts the God that he loves and believes.
Koteti, kapena oimba atatu, ama mveka buno kwambiri. Mkazanga ndine, ndiana, ifetonse tima tengela kawaile sikaka ngono kupanja, ndipo tima songhana moka zungulira iko, kutiti mvele mbale Nevo ndi zouru tazake. Ndima wake opambana, za mene iye ama mukwezela Mulungu, amene iye ama mukonda ndi kumukurupirira.
Don't say this to you strangers here. If you haven't a church home, come join with us. I tell you, not saying this in him sitting here. No, sir. I said this many times. I love Brother Neville.
Musakanene izi kwa alendo inu pano. Ngati inu mulibe chali chikwanu, mubwele mudzakhale na afeife. Ine ndikukuza ninu, sindi kunena izi chifukwa iye wakalapa, ai bwana. Ine ndanenapo izi ntawi zambiri. Ine ndima mukonda mbale Nevo.
This first he's a theologian. First thing he's a child of God. The next thing he's the same every day. I've known him for years. He's never changed one bit. He's still Armand Neville, a servant of the Lord Jesus.
Izi, poyamba iye ndi wa theology. Chintu choyambirira iye ndi mwana wa Mulungu. Chintu chotsatira iye amakhala yemweyo tsiku lililonse. Ine ndamudziwa iye kwa zaka. Iye sanayambe wasinthapo nkamodzi komwe. Iye akadali oma Nevo yemweyo wantchito wa Ambuye Yesu.
And I think he's got, the other night I called up to ask him if he didn't in his program could make room for us to come down and pray for the sick. There's some coming in, was this morning, you know. And his little wife answered the phone, and I was talking to my wife back there about it.
Ndipo ine ndikuganiza iye ali, usiku ina ine ndinaimba, kuti ndimufuse iye ngati sanapange mu programu yake, atipangile ifedanga kuti tibwele ndikudzapempherera odwala. Panali ena mabwela mmao meneo inu mukudziwa, ndipo mkazi wake wang'ono anadzayankha foni, ndipo ine ndimayankhula ndi mkazi wanga kumbuyo uko za izo.
And how we thank God for his lovely little wife and his family. That's very fine. When you see a minister and his wife getting along like that in sweetness and humbleness, that just makes the church go that much better. That's just sweeter as the days goes by.
Ndipo mmene ife tikumuthokozera Mulungu chifukwa cha mkazi wake wokondedwa wang'ono ndi banja lake. Izo ndi zabwino kwambiri. Pamene inu mumuona mtumiki ndi mkazi wake akuyanjana monga choncho, mokoma ndi modzichepetsa, zimenezo zimangopangitsa mpingo kumapita mwabwino chomwecho. Izo zimango kala zokoma pamene masiku akupita.
You love him with all your heart? All right.
Amen.
We got a dismissing song that we sang. Take the name of Jesus with you. Give us a little card, sister, if you got it there in the book. And we're going to sing our dismissing song. And when we sang the first verse, we want to turn around and shake one another's hands. All right.
Amen.
Give us the card.
Inu mukunkonda iye ndi mtima wanu onse. Chabwino. Ife tili ndi nyimbo yobalalitsira imene ife timayimba, tenga dzina la Yesu ndiwe. Ndipo tipatseni ife poyambira pang'ono Mulungu ngati inu muli nayo mmenemo mu mbuku. Ndipo ife timba nyimbo yathu yobalalitsira. Ndipo pamene ife tikuyimba ndime yoyamba, ife tikufuna tidzatembenuke kudzagwirana chanza wina ndi mzake. Chabwino tipatseni poyambira.
Dzina la Yesu ndiwe. Mwana osauka we. zaku sanga la sandipukuru ntoza iwe litenge iwe kulipo se upita zina lofunika okukoma kwake chiembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba Mulungu akudalitseni inu mbale zina lofunika okukoma kwake chiembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba
Let's take this verse now
Tieni titenge ndime itsopano
Zina la Yesu kukwada Kukwa mozi lambatisa pamapazi yake Fumu ya mafumu kumambatisa mfeka ye korona Pamene ule ndo watu utata
Won't that be wonderful?
Kodizo sisi zakala zopambana
Lofunika Zina lofunika Ondiro koma kwanji chiembekezo chapadziko ndi chimwemwe chakumwamba dzina lofunika ondiro koma kwanji chiembekezo chapadziko ndi chimwemwe cha
How many remembers our little song we used to sing don't forget the family prayer You remember it? I don't know where you know how to record it Let's try it once. How, don't you remember? Maybe I can try it once with you.
Ndiangata amena kukumbukira nyimbo yatu ya ingono imene tinkakonda kuimba musayewale pemphero lapa banja. Inu mukuyikumbukira iyo ine sindi Theoma kaya iwe ukuidziwa iyo kapenapo imbira pake kapenai. Tieni tiese iyo kamodzi. Kodi inu simukuyikumbukira iyo tieni mwina mwake ine ndikhoza kuyesera iyo kamodzi ndi inu.
Musai wale pempero la pabanja Yesu akufunaka kumanena nuko Iye atasamalira nkhawa zanu zonse Oh musai wale pempero la pabanja
How many has family prayer?
Ndiangata amene amakhala ndi pemphero la pabanja.
That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't...
Izo ndi zabwino, tieni tieseleso iyo kenanso, ine ndibwelezanso iyo apa, ine ndimayikonda iyo, tonse pamodzi tsopano, musai.
Musai wale pempero la pabanja, Yesu akufunaka kumanena nuko, iye adzasamalira nkhawa zanu zonse, musai wale pempero la pabanja.
O Lord, it is written in the scriptures that they taken from the body of Paul handkerchiefs or aprons and unclean spirits went away from the people and diseases were healed.
O Ambuye, zinalembedwa mmalemba kuti iwo anatenga kuchokera mtupi la Paulo mipango kapena zovala ndipo mizimu yoipa inawachokera anthu ndipo matenda anachiritsidwa.
We pray, O Lord, that like manner it shall be shown upon these tonight. As I send them to the needy and the sick.
Ife tikupemphera o Ambuye kuti monga momwe monso izo zionetseredwe pa izi usiku uno. Pamene ine ndikutumiza izo kwa osowa ndi odwala.
Out somewhere in the lands there's someone expecting and waiting this to happen. Yes. I pray, Father, that you'll grant it in the name of Jesus, my son. Amen.
Kunja kwina kwake maiko pali wina wake akuyembekezera ndikudikirira izi kuti zichitike. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mupeleke izi mudzina la Yesu mwana wanu. Amen.
Amen.
I'm going to ask as we bow our heads if our most precious brother Smith over there from the Church of God, who we have found just like our brother Neville here to be a loyal, faithful servant of God.
Tsopano ine ndipempha pamene ife tikuera mitsamitu yathu ngati mbale Smith wathu wofunika kwambiri apo wochokera ku Church of God amene ife tamupeza chimodzi-modzi basi ngati mbale wathu Nevo pano kuti ndiwodzipereka wokhulupirika wa ntchito wa Mulungu.
I'm going to ask him to ask the blessings upon you to continue through this coming week. God bless you till we meet you again, Brother Smith.
Ine ndimu pempa iye kuti apempe madaliso pa inu kuti tipitilire kudutsa sabata ikubwerai. Mulungu akudalitseni inu mpaka tidzakumane nanu kenanso. Mbale Smith.
And we close this Lord's Day and Mother's Day, we want to thank thee for the great and the precious contribution.
Amen.
That the mother of men, Sister Eve, the mother of all living, gave birth. We thank thee, O Lord, for the mother of Moses and of Abraham, of Isaac and Jacob.
Yes. Amen.
And of the patriarchs. And the minor and the major prophets.
Yes.
We thank thee for the mother of Paul and Peter and John Wesley and John Carl.
Yes. Yes.
For the mother of our dear brother, God. Oh, God, bless her. We pray. And bless this man of God as he moves from place to place, exalting the Christ who has saved him.
Yes.
We love
Amen.
Him. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. Amen.
Shake each other's hands. Welcome back again to the tabernacle.
Amen.
God bless you.
Inde Ambuye. Inde. 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 Amen. Gwirana ni dzanja la wina ndi mzake, takulandiraninso kukachisi, Mulungu akudalitseni inu.